Inkosi Jesu lebusisiwe futhi kungekulangatelela lokukhulu lengulindzele kusihlwa kwenkonzo ngetsemba kuthi ngandlela thite ngalenye indlela kuthi babe wethu losezulwini utomamathekisa sibusiso sakhe kithi futhi njalo ngetikhathi letiningi ngithola lithuba lekungena kulo kuthi ngibe naleti nkonzo leti lapha ebandleni naleli cembu nine lelincane licembu lelingemalunga lapha elibandla netivakashi kusobala futhi lokhu akungamenyetelwa bekungumhlangano omkhuleko lovamile nje wangalesithathu ebusuku futhi ngathi mhlawumbe kusihlwa sitothola ukuthi ngabe siyabuya yini futhi ngacabanga ukuthi sitowuthatha mhlawumbe futhi siwumemetelele liviki lelitako ngani bewuto asikwathi kuhlalisa abantu labaningi kakhulu lapha naleti nhlobo leti tetinkonzo uma uNkulunkulu athanza atikaconziswa iconziswe ebandleni kude kuzuze libandla lapho siva khona ukuthi idzingeka kakhulu kulesikhathi nzawo tonke kunjalo futhi kude kwakhiwe umtimba waKristu futhi manje lokhu ekufundiseni benginethi inkonzo tekuphilisa iminyaka lesiphohlongo ilandzelana kwase ke kuba kufundzisa utoba luhlobo lwento lethi ayibe yisha futhi bengicabanga kulenzambama ngesikhathi ngivula iBhayibheli emva kokuba ngibe matasatasa impela lusuku lonke ngacabanga yebo ke ngitshele bantu ukuthi ngidobe ngifundzisa ngekuthi iminyaka yelibandla lesikhombisa mhlawumbe uma inkosi ithanda ngase ngicala kufunda futhi nje ngathola lokho ngajabula impela ngesikhathi ngicala ukufunda ngase ngiyacabanga yebo ke ngakuthatha konke lokho ngebusuku bunye ngeli hour ngako bengingathi ukuthi moya loyingcwele bekathothi asendene sine asidami kubeka noma yini kukuthi nje uma kuba insandvo yakho nkhosi niyabona lokho kuhle kwendlula konke bese ke uma kuba insandvo yenkhosi ngitothanda kufundzisa kusihlwa ngeminyaka yelibandla nakusasa ebusuku ngeluphawu lwesilo bese kuthi ngebusuku lobulandzelako ngeluphawu lwaNkulunkulu naloko bese ke kuba ngumgcibelo wami umnakethu umlinzi mnyango bekangitshela nje namhla utsite uma bebanayo ngemgcibelo ebusuku nangelisonto ekuseni ngaloko ejwayelekile lapho tihambithi fika khona dibe semkhatsini wethu ngani lendlu yokukhontela beyitongcola kakhulu nakanjalo njalo ngako baphakamise ukuthi babe nayo ngalesithathu nje lesine nangalesihlanu nangelisonto ekuseni ngelisonto ebusuku ngase ngithi yebo ke lokho kungaba kuhle kakhulu ngekubona kwami ngako ke sitotama uma inkosi ithanda sibe nayo ngalesithathu ngalesine lesihlanu ngelisonto ekuseni nangelisonto ebusuku futhi mhlawumbe ngelisonto ebusuku singahle sibe nenkonzo yempaphatiso njengoba abantu bese bavele babuta mayelana nekuthi babhaphatiswe futhi ngako manje futhi sitotama njalo ebusuku futhi nje sicale ngesikhathi igabence insimbi yesikhombisa futhi ngito nguya ngembili ngensimbi yesiphohlongo ngco sifanele sibe siphumile ethabanekeli nase igabence yemfici inkosi ithanda kude ni ngiyathi niyasebenda futhi sinekukuhlonipha lokho futhi manje le milayeto lemincane encwadzini yesambulo iconziswe ebandleni futhi ngifisa kwangathi wonke umuntu akubeke emcondweni lokho ukuthi ayikaconziswa enkolweni yanoma ngubani noma uyiphi lenye injongo kuphela nje ngelwati lwami lonke ekufundweni nasekuchazweni kwelivi laNkulunkulu niyabona na akusingayo injongo yekuthi chayisa noma awukaconziswa kunoma ngubani noma ngumuphi umuntu ngamunye noma ebandleni la noma ngubani enkolweni yanoma ngubani nesizathu sekuthi ngithandze ukufundzisa ngalesambulo lesi lapha ethabanekele njengoba lilibandla lami lixobo ngani ngitivela nje kwangathi ngisekhaya futhi nje ngiyathi ngithi nje kupha timvutami luhlobo lokudla lokudliwako lengicabanga ukuthi betiludzinga niyati lamanye fa bantfu ngaletinye tikhatsi batsi kufaka luswayi loluncane uma lili lifolishi i-alfafa selitsite kukhunza kancane niyati ungahle kulimate timvu uma ungakwendi ngako kanye ngesikhathi uma mhlawumbe lifolishi i-alfafa ithola kukhunza kancane ngasebandleni nemehluko lemincane ivela ngako ngicabanga ukuthi luswayi loluncane luhlobo lolunjalo lwesinongo anicabanga kanjalo na uthi nje kubavikela ekutholeni kugula ngako manje sikhulekela kuthi kuthi uNkulunkulu utosibusisa kule mitamo futhi bangakhe labativako nje njengebesilisa nebesifazane nje njengoba sinjalo ngitothanda kubuka kuloko kusasa ebusuku ngekuthi yini luphawu lwesilo kunalokuningi kakhulu lokumayelana nalo eBhayibhelini ngubani lonalo na futhi ngubani lotoba nalo bese kuthi ke lokulandzelako ukuthi asikhathi lapho loko lokutoba khona uthi angathi kungahle kube ngumanje sitobuka futhi sibone ya loko kutoba khona tigaba letimbili kuphela ebantu emhlabeni uthi lomunye utobekwa luphawu na devil nalomunye luphawu lwaNkuluNkulu futhi ngicabanga ukuthi kuthi uma sisondzela kuleso sikhathi kungcono sithi uhamba sicalada sithole ukuthi leyo ndvo iyini ngoba impela akuna ungena kuphela njengento letsite lenkulukati leBhayibheli lathi kuyongena ngekunyenya kalula kabi kuthi kuyodukisa nalabakhethiwe uma bekungenteka ngako sitotama uma uNkulunkulu athanda kuthi sibuke kuko kusasa ebusuku manje lokho nje kungilokwendlula konke kwami manje nite nemaBhayibheli enu nepenseli yenu neliphepha nani nine lenifuna kubhala phansi imibhalo kuthi wena nje longacabangi ukuthi kungiwo impela ungibhalele inoti lencane bese uyibeka busuku lobulandzelako ngiyakhumbula ngihlala umnyaka netinyanga letisithupha kulencwadi yesambulo ethabanekeli lapha ngiloko lengikuthandzako ekufundziseni ngiyakuthanda nje kufundzisa ohe ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu kuniketa tisekelo bese kutindisa libandla futhi ekushumayeleni manje kukhona labanye abantu laba bashumayele bangalithatha livi ngekuphefumulelo bese balishwila balikhiphele lapho etindzaweni loko kunisela letimbewu tishela latifundzisile niyabona na manje ufanele ufake etimbewu ucala bese ke uyayinisela nekunisela kuvela ekushunyayelweni kwelivi kukhona lomkhulu umehluko lomkhulu kakhulu emkhathini walofundzisako nemshumayeli niyabona na kuthi phiwo letimbili letehlukene tamoya ngako konke tiphiwo letimbili letehlukene kuthi loku ngikusho ngekuthi thoba kodwa anginaso siphiwo sanoma ngikuphi kwako kodwa sami njengalokho ejwayelekile kukhulekela labagulako ngiloko inkosi leyangibitela kuthi ngikwende bese ke kulesikhathi lesi kuniketha kuphumula kwemcondo kudadisha ngalenye indlo lehlukile singenato tinkonzo tekuphilisa kwaNkuluNkulu nje sifundzisa livi futhi oh ichuba kahle kakhulu lapha si ngiyakhumbula nahlala nami isikhathi lesithe cishe iminyaka lelishumi nakubili bona lapha kuko futhi ngangivamise ukuthi ngako ngingakaconzi kwendlela lihlaya kodwa kufundzisa beyahedla ngathi kunjengemfo aya etafuleni futhi adla singwa sembila nemaphontshisi manje sikulungele wena kodwa uthola kutsinwa ngiko kanye ngesikhathi ukuthi ungahle ube nento letsite eceleni ice cream nelikhekhe kanye ngesikhathi ukwende ukuthi nje kwesekele lokudla lokudliwako kodwa into le fashion lenhle lenzala iyonamathela kahle nje kuwe futhi lokungenani kukunika sicaliso manje kuloko kusekukholweni kwami kwekuthi thoba kuthi siphila etinsukeni tekuvalwa kwemlando wemhlaba ngifuna kukwenda kucace kahle sibili lokho manje ngingahle ngibe neliphutha angathi akekho lomunye lwatiko Jesu wathi akwathi ngisho netingelosi tasezulwini beyangathi kwayena wathi lokho kungababe kuphela nguye kuphela lowatiko kodwa kuqinisile futhi kungikombamba ukuthi uyabuya futhi nje angiboni lutho lolunye lolusele ngaphandle kwere kubuya kwenkosi lapho ngibuka futhi ngibona sive sibhidlikile ngibona tembusave tibhidlikile Ngibona emakhaya abhidlikile, ngibona libandla libhidlikile. Akusekho nje lokunye lokungaliphesha ngaphandle kwaNkulunkulu. Ngiloko kuphela nje ngoba abanako lokunye. Imilo tesive sibhidlikile, nemacembe tembusave abhidlikile. Lapho basethembele kakhulu ukuthi embusave tethu ibhidlikile. Nalomunye umfolo omkhulu eNgilandi kungesiko kaZeni wathi yebo ke intando yelinengi yayikuntshweza ngemkhumbi nje futhi kungekho sisimiso lo wathi kuyofika sikhathi lapho bayoba semabhokisini ensipho ukhankasela kuvotelo yebo ke lelo liciniso kodwa akazange acabange ngetarget indlu demakhosi kuthi kwakuyinkumbi kanjani yemikhumbi lehamba ngemaseyili kuthi ingenasisimiso nayo wakhukhuleka futhi futhi wonke umbuso walelive uyobhidlika ube dicucu Yesu Kristu utophatha futhi abuse ngako kukhona emathemba ami alikakhelwa kulokungengaphansi kwengati ya Jesu nekulunga nzawo tonke umphefumulo wami udeda endleleni ulithemba lami nesisimiso kuKristu lidwala leliqinile ngiyema yonke leminye imihlabathi izihlabathi lesibishako futhi ngifisa kanjani manje ukuthi besicala kungena cishe inkonzo yekufundisa letinyanga letintathu kude ningene encwadini yesambulo bese siyibophela naDaniela umbono lomkhulu bangakhi losele kulomhlambi lomncane lapha lobekavamise kukhumbula ngesikhathi nginelishati lelidzala lekudweba lapha ngiyathi umnakethu hede bekakhona futhi sasina labanengana benu lapha ngesikhathi banelishati lelidzala lekudwebela manje incwadi yesambulo kuthi yendiwe kanjani naDaniela uhambelana nayo ncwe Isaya uhambelana nayo ncwe lonke iTestament lelidzala libophelana nayo uthi incwadi yesambulo saJesu Kristu uyabona na incwadi yesambulo saJesu Kristu bese kuthi ke ekhathi lapho kukhona emabandla lasikhombisa tinhlupheko lethi sikhombisa timphawu lethi sikhombisa emacilongo lasikhombisa manje licilongo limelele impi luphawu imfihlakalo re isombululeka nenhlupheko ngoloko lokulandzela yonke iphi nangelusito laNkulunkulu nangencwadi yemlando ngingafakazela kini ukuthi siphila ecilongweni lesikhombisa lenhlupheko yesikhombisa neluphawu lwesikhombisa ukuthi luvulwe nesitsha sesikhombisa ukuthi sithululwe kuthi lelesithupha likhala nini sitongena kuloko mhlawumbe kube kwaluphawu ngalesihlanu ebusuku ngesikhathi impi yemhlaba yekucala ngani lelo cilongo lesithupha lakhala ngalokufanele impela ngalokufanele esikhathini uNkulunkulu lakhuluma ngaso impela ngekwemumo wemhlaba lilandzela luphawu ngaphambi kwaloko futhi ngesikhathi imfihlakalo yembula ekhathi lapho ngekwembhabhathiso wamoya longcwele nebantu ngaleso sikhathi kuthi libandla alihambanga kanjani likhuphuke nalabo lebebahamba bala kuhamba ekukhanyeni base babuyela emuva nenhlupheko yavulwa ngaleso sikhathi yase ithululelwa emhlabeni lokwakungumkhuhlane i-influenza leyabulala bonke bantu njengoba yenta tinkulungwane tiphindwe kade inkulungwane bese ke kwehlela kulomnyaka wekugcina lapho sikhona lapha futhi nje side futhi silalele ukuthi inkosi itothini ngakho evinilayo manje leso akusiso simo lesihlelwe ngimi ngiyobe ngikufundisa nje njengeliphephandzaba kuphuma evini laNkulunkulu ngqo ngakho lesi sambulo sakhe lesiconze ngqo ebandleni sambulo saJesu Kristu ebandleni manje ngaphambi kokuthi sikhulume naye noma sikhulume ngekubhala kwakhe asikhosamsethe inhloko tethu futhi sikhulume naye umzuzwana nje ngelivi lemkhuleko babe wethu losezulwini lonemusa njengoba sikhotsamisela inhloko tethu ngesizotha emhlabathini lapho sathathwa khona futhi siyobuyela ngalelinye lilanga uma wena wephutaphuta sikhotsama ngekutithoba kucela ukuthi Utobe usedute nathi kusihlwa kuthi usibusise ngingawephenya kuphela emakhasi aleli Bible kodwa akukho umuntu lokwathi kuvula incwadi noma achache letimpawu kuyo futhi kubhaliwe ekhathi lapha kuthi lo lokhipha kuloko uyokhishwa kuko sabelo sakhe encwadini yokuphila nalowo lowengeta kuyo tinhlupheko taNkulunkulu tiyothululelwa ethi kwakhe babe siconza Njengabe silisa nebesifazane labasathokufa sihlethi lapha kusihlwa sathi kuthi sibantu labaconze eliphakathene uNkulunkulu kwangathi moya loyingcwele angefika umbhali waleli Bhayibheli bese usivulela lamakhasi. Futhi kwangathi yakho lethobekile ingceku lengazusisi lutho ishumayele njengemuntu lofako kubantu labafako. Kube kwangathi lena kuthoba inkonzo yekugcina lengiyoke ngibe nayo ngakulolu hlangothi lweliphakathi busuku bekugcina ukuthi sike sibuthane ndawonye. Futhi kwangathi lonke lilunga ngalinye lelibandla lingenta kusihlwa kube ngathi lena bekuyishumayelo yabo yekugcina labayoke bayive. Nkulunkulu susa bonke buwula sende sibe cotho sathi kuthi sifanele siphendvule ekwehluleleni kwaNkulunkulu ngalelinye lilanga nesimo sethu sekuthi phatha kuye nelivi lakhe manje sitonquma siphetho sethu saphakathi ngako babe netinhlitiyo tithuthumela sita kuwe futhi siyacela akuthi inkosi Jesu esimeni samoya loyingcwele uthathe livi laNkulunkulu kusihlwa bese ulinika yonke inhlitiyo njengoba sidzinga ngoba sikucela egameni lakhe. Amen. Kungahle kubonakale kungakejwayeleki kancane kimi kwesikhashana lesincane manje ekutameni kuvula sifundo kufundzisa ngoba bekuhlala njalo kusekuphiliseni kwaNkulunkulu kule minyaka leyendlulile lembalo bese ke noma ke kungabi sesiprofetweni mhlobo nje bese ke sicondza ngqo elayinini lalaba khulekelwako. Kodwa manje kusihlwa sifuna ukuthola sendlalelo sencwadi lesicela uNkulunkulu ukuthi asivulele yona leyo incwadi yesambulo saJesu Kristu. Le ncwadi yabhalwa cishe nga-AD 96 ngekwebabhali futhi kwakunguJohane lothandzekako futhi bekanalo mbono asesichingini sasePatmos sichingi elwandle lwe-Agiyeni cishe emakhilomitha langemashumi lamabili nakune noma lokuthide lokuya kuko ebutheni belibanga lekutungeleda inzawo lenemadvala sibili legcwele tinyoka nakanjalo njalo lapho sive semaRoma sasisisebenzisa njenge-Alcatraz njengoba besingaba nayo namuhla inzawo yekuthumbela tigebengu ulumende lebekangakhoni kuthi lawula. Nale ncwadi yabhalwa ngowekugcina webapostoli benkosi yethu Jesu Kristu lokukholwakala ukuthi bekangilothandzekako lowacamela esifubeni sakhe emva kokuvuka ekufeni wase uthi kuyini kuwe uma ahlala ngize ngibuye na. Yohane wafa ayindvotsa lese inzala bonke labafela lukholo babeka luphawu bufakazi babo ngengati yabo lucobo. Yohane isiphetho sakhe wahlangabetana naso kanjena wabanjwa wabiliswa emphongolweni wemafutha agrizi ema-awa langemashumi lamabili nakune wemafutha agrizi labilako lashisako futhi kungekho kulimala lokuta kuye base bambeka esichingeni njengoba kukholwakala ngalokuvamisile njengemthakathi waloya lamafutha agrizi kude angamshisi basho njalo. Kusobala kwakungemandla uNkulunkulu lawo ungeke ukhone kubilisa moya loyingcwele umkhiphe kumuntu ngani ngako betama kumbilisa bamkhiphe kuye kodwa uNkulunkulu akakuvumelanga futhi bekanemsebenzi wokuthi awende futhi uNkulunkulu aze acethe ngemuntu wakhe akukho lutho even lolungamkhathatha ngiloko kuphela. Manje Johane sekagugile ubatshelwa bosomlandu ukuthi walethwa ebandleni ukuthi ashumayele ukuthi bekasaguge kakhulu into kuphela lebekangayisho kwakukuthi bantwanyana thanzanani ngiyanitshela leyo into lenhle kakhulu kushumayela ngayo bantwanyana thanzanani njengoba sengiguga enkonzweni manje neyami cishe eminyakeni wami wemashumi lamabili nakunye ngiyacabanga ngaso sonke sikhathi lapho ngihamba-hamba kuthi lena lapho nje ngicabanga kakhulu ngenkosi Jesu kuba kukakhulu la ngicala kuthola ukuthi luthando lolusibekela yonke into luthando lwaNkulunkulu luthelwe ngalokucicimako enhlitiyweni yethu ngumoya loyingcwele. Manje sitofunda emavesi lambalwa nje lapha ukuthi sithole kuqala sitobese ke sesicondza ngqo ekufundiseni kwelibandla bese ke sitama kukuletha endzaweni uma uNkulunkulu athanda kulesikhathi lesingaka lenginaso kukuwelisela lapho singangena khona siye lapho singathatha khona luphawu lwesilo kwakusasa ebusuku. Manje lokhu kuqondziswe ebandleni manje ngitowetama kuthola lokungenani libandla lasefeso libandla lekucala nelibandla lekugcina lesiphila kulo manje libandla laseLaodicea manje Sambulo sa Jesu Kristu lamnika sona uNkulunkulu ukuthi akhombise tinceku takhe tintfo letimele kwenteka masinyane ukuthi wathumela ingelosi yakhe ukuthi wasibonakalisa wathumela futhi wasibonakalisa ngengelosi yakhe encekwini yakhe eJohane. Manje umbhalo usinika sicalo lapha sikuthi sambulo noma leli gama lelithi sambulo lichaza intfo lembuliwe. Sambulo sa Jesu Kristu sinikwa Johane nengelosi yathunyelwa kufakaza noma kubonakalisa ngaso. Futhi wafakaza ngelivi laNkulunkulu nangebufakazi baJesu Kristu nangato letintho lati bona. Ubusisiwe loyo lofunzako. Bangaki labangathanda kuba nesibusiso na? Ngako ke lifunzeni, niyabona lofunzako. Ubusisiwe loyo lofunzako nalabo labawevako lamavi esiprofeto futhi bagcine leto tintho letibhaliwe ekhathi kuso ngoba sikhathi sesisedvute. Ngalamanye amagama sasingakabi bikho edvute sikhathi ngaleso sikhathi kodwa sikhathi sisedvute uma babona lelivi lipheleliswa uma sekusambulo lesiphelele. Ngesikhathi uNkulunkulu acala njengengcweti yemifanekiso idweba sithombe sendlela ethide ucala kugcwalisa tingcenye takhe ungacala kusibona sima kahle. Futhi njengoba ucala ekucaleni kwencwadi yesambulo ubona Jesu Kristu acala kungena esithombeni nasekugcineni kwaso umbona sekaphelele ahleti nelibandla lakhe lelikhathi molisiwe yonke tinsuku tesono nenkhathato netilingo setendlulile futhi Kristu uhleti nelibandla lakhe emazulwini lamakhulu ngetulu. Kulungile, livesi lesine lalelani Johane kuwo emabandla. Manje lona nguJohane lokhulumako. Ngokuqala kwakuNkulunkulu ethula sambulo saJesu Kristu. Kwesibili Johane kuwo emabandla laseAsia akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye lokhona nalobeka khona nalotako nakubo omoya labasikhombisa labasembi kwaNkulunkulu. Oh kube besinelibhodi lelimnyama lekubhalela lapha manje uthola lomdwebo lokuncane niyabona bomoya labasikhombisa labasembi kwaNkulunkulu. Manje konga sikhathi lesincane futhi ngikholwa ukuthi ngathi ukuthi ngeke ngacaphuna noma yini ngalokungesiko ngalutho emhlabeni futhi uma nithola kungabada lokuncane ngako kubhaleni phansi bese niyangibuda futhi ngitoninika umbhalo ngako. Futhi manje njengoba sifanele sisheshise ukuthi singene kuloko ngicinzetelwa sikhathi. Manje le mimoya lesikhombisa lesembi kwaNkulunkulu le mimoya lesikhombisa wawumelelwe njengabomoya labasikhombisa lebe batothunywa kwendela iminyaka yelibandla lesikhombisa. Imimoya lesikhombisa embi kwaNkulunkulu besingathatha eTestamentini lelidzala futhi sikuthathe sikukhiphe lapho kube besinesikhathi nje. NakuJesu Kristu lo ngifakazi lowethembekile nelitibulo lalabafile nenkosana yemakhosi emhlaba kuye loyo losithandzako nalowasihlanda. He bukani nje Johane kuthola konke kusongeke lapho ngesikhathi abuka uyachubeka nje uyakhuluma wathi kuye losithandzako nalowasihlanda etonweni tethu ngengati yakhe nalowasenda sibe ngemakhosi nebapristi kuNkulunkulu uyise kuye akube ingatimulo nebukhosi kude kube phakathi naphakathi. Amen. Usende abapristi nemakhosi kuNkulunkulu sine bunyende hayi kuthi ungende mine umpristi kanye nenkosi kodwa usende sine libandla. Manje ukhuluma lokhu ukubhekise kulamabandla lasikhombisa ngoba iminyaka yelibandla lesikhombisa. Manje wathi bukhosi nenkatimulo futhi akube kuye kude kube phakathi naphakathi usende abapristi. Nike nathi ukuthi umpristi uyini kuthi sikhundla sakhe siyini na? Umpristi wekwenta umhlatshelo kwenta kunxusela futhi ngale kumaHebheru kwathi thine libandla bupristi bebukhosi bupristi bebukhosi sivele singcwele bantu labahlukile niyabona na sivele singcwele bantu labahlukile bupristi bebukhosi ninikele naku manje ninikele ngemihlatshelo yakamoya wonke wesilisa nowesifazane lota uNkulunkulu ungena eveyilini. ETestamentini lelidzala kwakukhona kuphela kwakukhona iveyili lebeyilenga emkhathini wenzawo lengcwele nenzawo lengcwele ngcwele ngu-Aroni kuphela yedwa lobekangena lapho kanye ngeminyaka kodwa wonke wesilisa lobekaba ngumpristi bekane kuthi alume noma abe nekunambitha imana yasekuqaleni lebe ibuthwe nguMose na-Aaron ngelilanga lekucala imana lecala kwehla ngalo ivela ezulwini ngesikhathi bawela umfula waseJordani Yitha sasibulawa emva kwabo nangelusuku lolulandelako baphuma kuthi kuwo wonke umhlabathi kwakukhona tingwa letitingcetwana letincane uNkulunkulu wadinisa tehla tivela ezulwini basibita ngemana sasinambitheka njengelutho nebantu bebafanele kubutha lokwenele kubagcina lolo suku lunye uma basibekile salala sasonakala NaNkulunkulu watshela Mose na-Aaron kuthi baphume bayobutha leningana emagaloni lambalwa emabhasikidi lamakhulu kuthi bayifake ngemphongolo indzawo lengcwele kuthi lapho lokho ngaso sonke isikhathi emva kwaleso situkulwane kuthi sonke situkulwane lesilandzela leso kuphela nje uma lobo bupristi bebulevu busekhona ngiyethemba kuthi wonke umuntu lobekafanelekile kuba ngumpristi ngesikhathi agcotshelwa kuba ngumpristi bekanelilungelo leliphelele ukuthi emukele umthamo wemana yasekuqaleni kucabange nje inhlanhla lenjepho emadoda bekacabanga ukuthi ayoba nayo uma indvoza yathi ukuthi yayingena ebupristini yayitothola umthamo walokubhakwe ngetulu kwemvelo lokubondwe ngetulu kwemvelo kudla lokungetulu kwemvelo lokwakuvela kuNkulunkulu kuphuma ezulwini lokwakugcinwe ngalokungetulu kwemvelo yonke inkonzo ingetulu kwemvelo bantu bangake basho kanjani ukuthi bangemaKristu kepha baphike lokungetulu kwemvelo na angathi ukuthi bakwenta kanjani icobo lwami mbukani kodwa lokungetulu kwemvelo pho bekathola kugwinya lokungetulu kwemvelo masinyane nje uma sekaba ngumpriest umfanekiso lomuhle kanje wako manje ukuthi wonke umuntu leto tinsuku bebadzingeka ukuthi batalwe ngekwelutalo loluthide umlevi ngaphambi kokuthi babe ngumpristi kodwa manje sekukuthi loyo lothandzako akede niyabona na futhi bathi bangeta nje noko bafanele kutalwa kuyanakwa kuko futhi ufanele utalwe kabusha futhi wonke wesilisa noma isifazane lotelwe kabusha ngamoya waNkulunkulu unelilungelo lwa kulolu suku lemana lemana ingumoya loyingcwele ngesikhathi Petro emva kokuba sebaphumile ekudidekeni lokukhulu nebugwala sebusukile kubo nenkosi yayibabusisa namoya loyingcwele wehla ngelusuku lwePentecost baphumela esitaladini futhi bacala kumemetha kakhulu futhi benda kungathi bantu labahlanyako ngoba ngangekuthi bantu bonke bacabanga ukuthi bebadzakiwe bathi ngiyathibuta ukuthi sidokwenta njani ngalokho wonke phe ngisho nelive letenkolo ngaleso sikhathi lacabanga ukuthi lawo bantu bebadzakiwe futhi lalela mngani wami lolikatholika Maria intombi ndo lebusisiwe bekakanye nabo futhi uma bekangeke angene ezulwini aze enyukele lapho futhi athole kunambitha kwendo letsite leyamenda wenda kungathi ungwesifazane lodzakiwe wena utofika kanjani lapho nanoma yini lengaphansi kwaloko na kodwa wemukela indo letsite likhulu nemashumi lamabili nebesifazane Maria Magdalene nalabo futhi baphumela esitaladini benda kwangathi bantu labadzakiwe bayenza kwathe kwathi kwangempela uma nitongicolela ngalesisho libandla lelisezingeni ngetintho langalolo suku lathi babukene loko kukhombisa ukuthi bayini bagcwelelwa yini lelisha nguloko lebelingiko manje lalelani Petro wathi ngako ke baqala ukuthi wathi nine madoda aseJerusalema nine lenihlala eJudiya loku akwadeke kini uthi nilalele emave ami laba abakatsakwa manje ngikhuluma ngelibandla laseFesu lapha manje niyabona na niyabona na kulungile umnyaka welibandla wekucala wathi laba abakatsakwa njengoba nicabanga leli liawa lesithathu lemini akukavulwa ngisho netitolo tetshwala ngani yebo leli liawa lesithathu lemini wathi kodwa loku nguloko lokwakhulunywa ngumprofeti Joel kubhaliwe eBhayibhelini lenu lucobo eBhayibhelini lenu lucobo loku kubhaliwe kuthi lento lena iyokwenteka ngani kwasho kuthi benifanele nikwati loko nine bafundzisi yebo ke kungaba ngiko njengoba nje njengoba libandla langeniswa ngaphansi kwaloko kubonisa ngekwenta nekubonisa ngekwenda lokufanako lokwethenjiselwa etinsuku tekugcina ngeke yini nakhomba emuva bese ngithi loku nguloku lokwakhulunywa ngako na niyabona na nako lapho ukhona nelive lelingaphandle alati lutho ngako kubuwula kubo manje bathi wathi bukani lapha kuthi bathi manje ngesikhathi bakuva lokhu babatshela kuthi bebambethele kanjani iJesu kuthi ngaso sonke isikhathi ungakuthola kuthethelelwa ngekubethela Jesu ungakuthola kuthethelelwa ngekuphatha ligama lakhe ngelide kodwa lokhuluma amelane namoya longcwele angeke aze athethelelwe kule live noma evende elidako sisetinsuku into yokugcina ngako caphelani hambani ngekuthi thoba banini nekutsabuka umoya lo ephukile inhlitiyo lethobekile nivuma kuvumela moya lo ingcwele aniwone amen kulungile oh he nabake bonke basetulu lapho bantu benda kwangathi bebangemagwala ema-aweni lambalwa ngaphambili bavalelwe ekamelweni lelisetulu kodwa lapho umoya lo ingcwele sekefika etikwabo futhi wagcwalisa tinhlitiyo tabo baphumela etitaladini angicabangi nje ukuthi bebangenda itintho leyayiliphutha bebangephandle lapho bathokoda futhi badumisa nkulunkulu kangangekuthi kwakukhona kubonakaliswa bebangekho njengephandle lapho baphikisana bodwa manje kuthi ngabe bebayi-methodist noma i-baptist bebangiyo noma bebabafarisi noma basadusi bebangephandle lapho bathokoda ngenxa yokuthi bebathole kunambitha kwasezulwini emphefumulweni wabo nkulunkulu bekabaphe imana yakamoya manje njengoba nkulunkulu athulula imana lapho kukwemvelo ukuthi yahlala kuphela nje uma baseseluhambene umfanekiso lomuhle nelusuku labangena ngalo evele lesethembiso imana yase iyancamuka futhi ngelusuku lwepentecost into lefanako bukani ipentecost kumose babuka emuva futhi basibona sitha kuthi sasesifile miriam wathumela ithamborini kuqala kuyishaya futhi amemete kakhulu futhi adanse futhi agijima ehla ngelusenze besifazane bamlandzela benda into lefanako namose waphakamisa tandla takhe futhi wahlabela ngamoya ephentecost besifazane bayaphuma bayenza futhi bagcuma futhi badansa futhi bachubeka petro wasukuma emkhathini wabo wase uthi madrotha sejudiya nani nine lenihlala ejerusalema akwadeke lokhu kini futhi nilalele emavi ami ngoba laba abakatsakwa njengoba nicabanga njengoba nibona kuseli awa lesithathu lemini loku nguloko lokwakhulunywa ngemprofethi Joel kuyofezeka kuthi etinsuku into yokugcina kusho unkulunkulu ngiyothululela umoya wami ethi kwayo yonke inyama emadodzana enu nemadodzakati enu ayoprofetha ethi kwetinceku kati tami netinceku tami leti basiti bami ngiyothulula umoya wami futhi bayoprofetha futhi ngiyoveta imimangaliso emazulwini ngetulu nasemhlabeni ngaphansi tinsika temlilo nesimoko nenthuthu futhi kuyofezeka ngaphambi kwelusuku lolukhulu nalolwesabekako lwenkosi loluyofika kuthi loyo loyobitha ligama lenkosi uyosinziswa wachubeka kanjalo njalo ashumayela futhi uma bakuva lokhu balalela bathi ake nibuke lowo mfo uyithole phi le mfundo labanye babo bathi akakwadi ngisho nekubhala ligama lakhe luxobo libhayibheli lathi beka indvodza lengathi lutho nalengakafunzi uvela kusiphi sikolwa asikho yebo-ke lokhu kufike kanjani lokhu kuze kwenteka kanjani banaka bathi yebo-ke bathi leya ndvodza impela icaphuna umbhalo futhi asikaze siwuve kanjalo ngaphambili niyabona na wathi phendukani ngulowo nalowo wenu aphaphathiswe egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwetonotenu futhi ndakwemukeliswa moya longcwele ngoba lesethembiso senu bantwana benu nakubo labakhashane nesabo bonke inkosi unkulunkulu wethu leyobabida ngalamanye amagama lesibusiso lesi semana lesiwele lapha njengoba kwenda imana emuva lapho itoba yale situkulwane situkulwane lesilandzelako situkulwane lesilandzelako kuya eJeffersonville eIndiana nasemikhawulweni yemhlaba nalo moya loyingcwele lofanako lowehla ngaleso sikhathi uyehla manje imiphumela lefanako into lefanako bantu abafanako niyabona ukuthi ngiconze kuthini na nje kuphelele caphelani ngiyomnika loyo loncobako ngiyomnika sinkwa sekuphila wakusho loko kulelinye lalamabandla futhi angeke asaphinze ome kanjalo futhi angeke asaphinze alambe angeke asaphinze ome Uma umuntu ake kanye nakuke bophisisa ijacket yakho iqine. Uma wesilisa noma wesifazane ake ngekweliciniso wake wemukela moya loyingcwele, angeke usakhona kuphindze umnyakatise. Uyati ukuthi ukuphi. Ungefika netimfundziso letigqamile nayo yonke into. Uyohamba aconze ngqo athabule kudo. Akasayophindze ome. Uyati kahle impela nje ukuthi ngubani umuntu wakhe. Akadideki inhlobo. Akumhluphi inhlobo. Uhamba aconze embili. Ngiyomnika singwa sekuphila. Futhi angeke aphindze alambe. Kanjalo futhi angeke aphindze ome. Niyabona na. Nalesihlahla lesisekhathi neparadise yaNkuluNkulu. Futhi uyodla kuso niyabona sihlahla loku kuthi lesihlahla kwakunguKristu Jesu niyabona na naKristu Jesu afile futhi uyabuya esimeni samoya longcwele ngakho ulapha nale mana ledliwako ebandleni caphelani bukani loko livesi lesithupha naloyo losende bapriesti nemakhosi kuNkulunkulu bupriesti bakamoya Sive sebukhosi umnikelwa kamoya. Kuyini manje na? Imihlatshelo yakamoya lokukuthi acaphuna umbhalo lokukuthi titselo tetinzebe tethu sinika ludumo egameni lakhe. Manje hloboluni lwani na? Umhlatshelo wakamoya. Manje singahle vele sicale khona lapha. Caphelani indzawo lenhle kuqala kuyo uma kudideka lokuncane kungena ebandleni awugijimeli eluhlangothini lunye bese ucuthula umlomo manje uma unjalo impela awusuye umpriest niyabona khuleka wendlule umhlatshelo wakamoya dithelo tetinzebe tethu sinika ludumo egameni lakhe niyabona ukuthi ngiconze kuthini yebo ke wena uthi ngiva nje angikhanuki nje kuya esontweni Kodwa ungumpriest umsebenzi wakho ufanele ube lapho yebo ke ngiva angikhanuki kudlala inzima enkonzweni ungumpriest lo wenda umhlatshelo umhlatshelwa kamoya kungesiko kunika lomunye imisalela njengoba bakubitha kanjalo namuhla konke lokho kuhle angiphambani ngalutho nako angina uthola lomunye ukuthi ethe esontweni konke lokho kuhle angikaphambani ngalutho nako kodwa nguwe wena Wena wenda umhlatshelwa kamoya. Ditshelo tetinzebe takho tinika ludumo egameni lakhe. Uma nibona sikhathi sida ukuthi wonke umuntu ahlambalata ukuthi asho letinto lethe. Ukuthi enda tinto ngalokungakafanele. Wendani na? Usuka uhambe. Ufanele ume lapho nemhlatshelwa kamoya. Ukuthi ingathi ya Jesu Kristu ihlanda kuso sonke sono. Ingende ngibe sidalwa lesisha kuKristu Jesu. Uyahlanya mfo. Ngaloko lokushoko kulungile kodwa kimi ngemandla kaNkulunkulu ensinzisweni ngiyawakholwa niyabona na manje bathi uyakholelwa ekuphiliseni kaNkulunkulu angathi kungcono ubute kumfundisi wethu ucabanga ngani wena ngakho ungumpriest manje nguwe lomfo uthi yebo mnumzane ngiyawakholwa ngoba livi laNkulunkulu lithi anjalo uyakholelwa embaphathisweni nomoya loyingcwele yebo mnumzane wathi kanjani Ngimemukele impela ngalokwenele nje sibusiso sakamoya moya lengcwele lowehlela kubapostoli moya lengcwele lofanako wehla manje wena uthi kwebapostoli nje sitokucathulula lokho esikhashaneni lesincane sibone ukuthi kwakunjalo yini noma cha kulungile bupriest bakamoya banikela imihlatshelo yakamoya manje livesi lesiphohlongo noma lesikhombisa bukani uyeda nemafu manje ake ngime lapha kwemzuzwana nje emafu Akusho kona ukuthi uta ngelifu lelikhulu lemvula lekuduma njengamake ayibusiswe inhlitiyo yakhe uhleti lapha ndzawana tside ngesikhathi ngisengumfanyana bekavamise uhlala bese uyangitshela wathi uta agibele lona lifu lelikhulukati liyovuka ngalelinye ilanga naNkulunkulu utofika uthi manje lelifu letha ngalo kube nje besinesikhathi kubuyisa konke lokhu futhi sithole sendlalelo sibili salendo yonke manje lelifu letha ngalo alisilo lifu lelinjengelifu lemvula lekuduma kodwa lilifu lenkatimulo leletha ngalo niyabona na manje ngesikhathi Jesu asibekelwa uNkulunkulu enzabe nekuguculwa simi emafu amsibekela nengubo yakhe niyabona na futhi ngesikhathi Eliya ehla lifulehla lase limemukela etulu hayi hayi insika yemlilo hayi ngiconze ukuthi hayi lifu lemvula lekudvume kodwa lifu lengathi mulo bakhe lobukhulu bukhona bengathi mulo buyoshaya umhlaba uta ngemafu oh ngiyakuthanda lokho emafu kuyoba khona ligagasi emva kweligagasi lengathi mulo yakhe ayofika emhlabeni nekuvuka kwalabangcwele kuyofika ngesikhathi lo moya lo ingcwele lobusisiwe lophile etinhlitweni tabo uthi bafa letidumbu tabo tilele lapho nenyembeti iba nemabala etihlathini tabo netindvo letinjalo uthi tibekwe ngephandle lapha emathuneni ligagasi lelikhulu lalo moya lofanako nekuthi ligagasi emva kweligagasi loyo lobekawe kugcina uyoba wecala nalo lobekawe kucala uyoba wekugcina kungaba kanjani ngaleyo ndlela na lolo luhlelo lweluvuko angiyokwathi muntu esitukulwaneni lesiphambi kwami noma situkulwane lesisemva kwami ngiyokwathi labo labasesitukulwaneni saloku futhi sonke situkulwane siyokuda ngempumelelo ngco lapho sehlela phansi labo lababekugcina bayoba bekucala impela kufanele kube njalo niyabona na ngiyobathi bantu bami lo mfolo lanzelako babewami uyobathi bantu bakhe mkhulu wakhe bantu bakhe kwehle njalo kanjalo ligagasi emva kweligagasi emva kweligagasi emva kweligagasi nalabangcwele bavuka yonke inzawo akuyoba simangaliso loko na amen loko kwenta abantu labadzala bathi vele sebabasha futhi yebo manje caphelisisani kulungile uta ngemafu nawo onke emehlo ayombono akunandzaba ukuthi bebafe emuva kangakanani basayo solo bambona nalabo futhi labamgwaza nato tonke letive demhlaba tiyolila ngaye ngisho ngako amen Johane waze nje wamemeta amen loku kuthi akube njalo akube ngaleyo ndlela ngingu alpha na omega manje alpha ngu a eluhlavini lwamagama lwesigreek omega ungu z eluhlavini lwamagama lwesigreek manje ngalamanye amagama uma lalihunyushwa namuhla ngingu A kuya ku Z manje ngibani lo munye lo lapho ngiwe kucala ngiwe kugcina ngisukela ku A kuya ku Z ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi ukuthi singene ebuNkulunkulwini baKristu khona manje lobe kungafanelana impela kulesikhathi lesi buNkulunkulu ngakho tinsuku lapho bantu labanengi kakhulu batama kumenta nje umfundisi sathi setimfihlo tekuthabuka kwetimfo noma nje umprophet beka uNkulunkulu kusekhathi kwekuthi beka uNkulunkulu noma umdukisi lomkhulu unabo bonke umhlaba loke waba naye uma beka ngumprophet ingathi yakhe yayingumuntu uma beka ngumfundisi lofundisako ingathi yakhe yayingumuntu beka uNkulunkulu nengathi yakhe yayiyebo uNkulunkulu uNkulunkulu somandla wasibekela intombi Maria wase udala sakhe ingadi esibelethweni sakhe lesatala indlotsana Kristu Jesu naNkulunkulu watehlisa wase uphila kulo mtimba uNkulunkulu Emmanuel wendiwa inyama emkhatsini wethu kususa tono ngesikhathi uNkulunkulu enda umuntu wakhe wekucala wamenda ngemfanekiso wakhe lucoko lokwakungumuntu wakamoya kuGenesis 1:26 kulungile bonake kwakungekho muntu wekulima umhlabathi emva kuba sekamendile umuntu silisa nesifazane sitongena kuloko emva kwesikhashana kuletodi nganyeti lethi sikhombisa kodwa nje kodwa wamenda waba ngekokubili silisa nesifazane emuva le ekucaleni kunjalo ngemfanekiso wakhe uthi uNkulunkulu ungumoya bese ke kuGenesis wesibili kwakungekho muntu wekulima umhlabathi ngakho uNkulunkulu umfaka enyameni wenda umuntu hayi ngemfanekiso wakhe kodwa ngeluthuli lwemhlabathi kunjalo umnika sandla njengengobiyane nelunyawo njengeliphele noma yini angathi kodwa umnika imizwa lesihlanu ukuthi achumane nelikhaya lakhe lasemhlabeni wase ke lo muntu uyona naNkulunkulu wehla wase wentiwa umuntu kususa sono semuntu amen ahlenga ngingu alpha na omega ngimbukile ngalapha esambulweni sahluko sesine ngesikhathi Johane aguquka ukuthi abone leliphimbo futhi lebelikhuluma naye bekahlethi esihlalweni sebukhosi nemushwe inkosazana wawusetikwenhloko yakhe Nemusho nkosazana unemibala lephelele lesikhombisa nalena lephelele imibala lesikhombisa nalena lephelele imibala lesikhombisa imelele iminyaka yelibandla lesikhombisa kunjalo futhi futhi kwakuyini na naku mnakethu lokhu ku fresh buka imibala lephelele lesikhombisa sikhombisa nemusho nkosazana umelele sivumelwane uNkulunkulu wanika Noah umusho nkosazana kucala njengesivumelwane naleto dingcenye etisekhona emhlabeni njengoba uNkulunkulu ethembisa phambilini futhi umalina futhi ubona umgobo wobujoki wathi angisayophindze ngiwubhubhise ngemandi wase ke ubuka kuJesu bekanemibala yemusho nkosazana lesikhombisa ngetulu kwakhe beka kuloku lokwakusivumelwane saNkulunkulu futhi bekeme emkhathini wetinzi tetibane tegolide letisikhombisa futhi bekafana nelitshe lejasiphi nesadiyusi ubukeka kwakhe ijasiphi kwakunguRubeni nelitshe lesadiyusi kwakunguBenjamini lo kwakube kucala nebekugcina babokhokho lowo alfa na omega kucala nekuphela Nemibala yemusho nkosazana lesikhombisa iminyaka yelibandla lesikhombisa sivumelwano sinaye etinsini tetibane tegolide letisikhombisa netinganyeti letisikhombisa oh sithombe lesinjepho uma singena kuko emva kwesikhashana mhlawumbe inkosi thanda kulungile alfa na omega kucala nekuphela kusho inkosi lokhona lobeka khona naloto kuda umnini mandla onke Oh, ungubani na? Lesambulo sabani lesi? Jesu Kristu, futhi lapha akasuye umprofeti. Lapha ungumnini mandla onke, uNkulunkulu lobonakalisiwe, Alpha, Omega, nginguye kusukela ku-A kuya ku-Z, nginguye lobeka khona, lokhona nalotho kuda, ngingumnini mandla onke. Ngukace kahle, akunjalo na? Akukho thuba lekuphikisana lapho. Inkosi le ayikhona lekhona naleto kuda umnini mandla onke manje Johane uyakhuluma lalelani mine Johane lengiphindze ngibe ngumnakenu nekuvelana ekuhluphekeni nasembusweni nasekubeketeleni kwa Jesu Kristu ngangise sichingini lesithiwa iPatmos ngenxa yelivi laNkulunkulu Awusho ungake ucabange nje umuntu afakwa endzaweni lenjalo ngenxa yelivi laNkulunkulu na yebo ngenxa yelivi laNkulunkulu na bufakazi baJesu Kristu Wathunjelwa ngephandle lapho ngenxa yokushumayela livi kubantu benkolo ngiloko livi leli kushoko akunjalo na beya ngephandle lapho ngenxa yokushumayela athunjelwa ngephandle ancunyiwe ebandleni emphakathini kulolonke live amen kodwa bengakancunywa kulowo lobekamthandza futhi wamhlanda engadini yakhe lucobo bekane bukhona bakhe esicingeni lesithiwa iPatmos ngenxa yelive laNkulunkulu ngiyathi buda ukuthi ingabe bangakhe bashumayele namuhla lebe bangahamba ehle athe ahambe ende indlo lencane ithukuthelise sithikameteka kakhulu ngiyo futhi lapha lo muntu bekakade abiliswe emafutheni agrizi emaawala ngemashumi lamabili nakune futhi waphonswa ngephandle esicingeni sasePatmos nenkosi yayisolo inaye ngiyalithanda nje lelo culo lelidzala lebe bavame kulihlabela uma Jesu ahamba nami ngiyoya noma kuphi siyalihlabela kodwa ngiyadibuta ukuthi ingabe sikushombamba yini ngekubona kwami lokucotho ngeke kube isikhathi lesise kakhulu lapho utonikwa khona lithuba lekukufakazela ngakungcono uqiniseke impela hlola dihlolisise nje ubone nje ukuthi yonke into ikahle yini manje kanjani nje Uthole nje ukuthi sewucalile lapha manje. Yohane uyaphendvula futhi wathi beka sesichingini sasePatmos ngenxa yelive laNkulunkulu nebufakazi. Ngangikumoya, ngiyakuthanda lokho. Ngangikumoya ngelusuku lwenkhosi. Akhuluma ngalolunye lusuku. Manje kubangani bami labangema Advent impela lesitongena kuko emva kwesikhashana kulungile. Emoyeni ngelusuku lwenkhosi kwangena kumoya. Futhi ngeva emva kwami liphimbo lelikhulu lelicilongo asingatishiyi letimpawu manje siyendlalela manje kude sikwathi lesikhuluma ngakho uma ngifika ngalapha niyabona ukuthi sizokhuluma ngekuthi ungubani na uyini lo mfo yini sambulo sa Jesu Kristu na ungubani empeleni wefika kanjani yena kusho ukuthini kona kimi ubone uma kukhona lokushoko kuwe niyabona nibone ukuthi kwendekani lapho kimi caphelani ngangikumoya akunenza ukuthi ungcwele kangakanani ukuthi umesaba kangakanani uNkulunkulu ungumfundisi kangakanani noma lilunga lelibandla nje futhi noma ngabe uyini awuyuze ukhone kufika ndzawo naNkulunkulu uze ungene emoyeni kunjalo angisho kona kungena emadlingozini ngisho kungena emoyeni niyabona na niyabona na niyabona kungena emadlingozini wende noma yini kodwa uma ungena emoyeni ubona tindvo lokho kunjalo kwangathi sengiyambona nje Eliya lomdzala umprofeti lomdzala endasi lapho ngalolo suku ngesikhathi indodana ya Ahabi bona kathi bendele ubambiswano nalabanye labangakholwa na Jehoshafati bekakathi ahlangene nabo futhi baphumela elugwathule tinsuku lethi sikhombisa futhi bangakalanzi inkombandlela cishe tinsuku lethi sikhombisa nje lokwenele kubagcina tinsuku lethi sikhombisa abathathisanga enkosini bavele bachubeka baphuma nje noma kunjalo lokho akufani yini nje nebantu oh ngitokutshela lo ngumsebenti longcono ngitovele nje ngiliyekele leli bandla bese ngiwelela kulela lelinye manje kungcono uthathise enkosini ngaloko uthole ukuthi kuyini baphumela lapho base bayathola ukuthi bangena enkingeni emandi lenwalethelwako ancamuka nguleyo indzaba ngemabandla namuhla batungeleta benda inkumbi yetindlo leningayibuthi inkosi ngato naleni kulethelwako kuyancamuka niyamangala ukuthi kungani ningatholi tibusiso lenanivame ukutithola nemandla aNkulunkulu asebenta emkhatsini wenu mhlawumbe lilayini lalokulethwako lincamukile niyathi uma niphuma emandi ngingena elugwathule ngalesinye isikhathi ngaphandle lapho eArizona futhi ngicaphela ukuthi sonke sihlahla lesidzadlana kulolo gwathule singodi siyonamathela kuwe ngaso sonke isikhathi uma uphambana naso yonamathela kuwe ngoba asinawo emandi lenele ukuthi asigcine tinama tiphumela kuvikela ubuya etulu lapha noma etulu eOregon noma nzana tsite lapho lina khona ngaso sonke isikhathi futhi sonke salolo hlobo lolufanako lwetihlahla lesine tinama kuto niyabona emandi atigcina atithambile futhi nguleyo indzaba ngelibandla uma noma engkhwa futhi niboshwe ngemaketani nayo yonke into nithola kubanza kakhulu futhi nibopheke nje futhi ninganaki anitholi sibusiso sakamoya konake tinhlitiyo tenu tithola kugcwala nswi futhi tigcwele inthukuthelo nelulaka futhi wonke umuntu oh ngitotholana naye wesilisa ngitotholana naye wesifazane ngitolishiya libandla sicuku nje setanama lesihlala elugwathule kunjalo leni kudzingako ngemandi amoya loyingcwele la ifashini lenzala lamnanzi lane ehlela kini athambisa leyo nhlitiyo lelikhulu lenzala amen angitami kona kuhlekisa ngitama kufinyelelisa lokhu kini nakethu utothola uma uthatha luphawu lwesilo lapho utobe ume khona futhi awunalo sitho mbamba futhi awunathemba uma ukwenda akukho ukuthethelelwa kwako ungeke uze uphume kuko kunjalo ungakwenda ngekucwabita kweliso lakho cishe niyabona ngako caphela manje nako utonikwa yena caphelani lugwathule ngathi la lamandi lamanengi ukuthi emandi lamanengi adigcina kanjani tithambile nguloko lesikwendako namuhla ngenani emoyeni Johane wathi ngangikumoya nesikhathi Eliya ngephandle lapho elugwathule bayehla Jehoshafati wathi asehle sithathise kumprofeti behlela embi kwemprofeti yebo ke manje wavusa kuthukuthela kwakhe lokulungile ubuka ngale kulomfo wase uthi awuyingani kuNkulunkulu wamake wakho awubuyeli ngani kulakho lucobo lelidzala lelibanzako libandla lelibophekile nje udeleni kimi ngako ngesikhathi ungena enkingeni leyo kwakungesiyo into lenhle kakhulu kuyisho kodwa nje lelo ligama lelikhulu kakhulu ukuthi belingasho lokho wehleleni wetha kimi na awuyingani kuNkulunkulu wamake wakho nonke ninalawo mabandla lamahle lamakhulu nabo bonke labo baphristi labondliwa kahle nakanjalo njalo emuva lapho qhubekani nibuyele emuva futhi nibute bona ngako wehlelani ude lapha kimi eh wathi kuhlohleka wagcwala ngalokwenele impela akazange yini wathi kube kwangesiko ukuthi ngangihlonipha bukhona balowo muntu lomesaba uNkulunkulu Jehoshafati bengeke ngize ngisho ngikubuke. Oh ye simo lesinje umprofeti langena kuso pho manje ukulolonke lolo hlobo lwenkinga. Wathi yebo ke ngiletheleni umshayi welugubhu labanye abantu abakholelwa emculweni ebandleni. Kodwa wathi ngiletheleni umshayi welugubhu uthi lapho umshayi welugubhu aqala kushaya liculo lelidzala lelimnanzi edvute uNkulunkulu wami kuwe noma ngabe nifuna kulibita ngaliphi angathi. Lapho umshayi welugubhu aqala kukhuleka umoya kaNkulunkulu waba sethi kwemprofeti uthi ngesikhathi umoya uba sethi kwakhe waba sembonweni uqala kubona tinto. Ufanele uthole moya kaNkulunkulu noma uthi angiconzi ukuthi bangakusho kanjani bantu ukuthi amen ake ungene emoyeni kanye nje kunjalo. Angiboni ukuthi bema kanjani emdlalweni webaseball futhi bashayane emhlana futhi bampongolode futhi bashaye indingilizi futhi behlise tigcoko futhi bachubeke kubonakala kwangathi bayahlanya kimi. Yebo ke wena uthi awusiso sishisekeli lesikahle sibili sebaseball ukuthi nje impela angibe kakhulu uthiwani ke ngawe njengemkristu kulungile kunjalo ufanele ungene emoyeni wakho. Ngokale ndlela ngesikhathi nisavamise kuya emidansweni angikholwa ukuthi nisengaya manje impela cha kodwa uma benivamise kuya bebadlala umculo wekushaya indingilizi bese bashatandla bese bashata igubhu bese benda yonke inhlobo yendvo lapho leyayimayelana nawo nebesifazane baphume bagijimele lapho bangcono hafu nayo yonke lenyinto bese badansa esiyilweni netinto bangene emoyeni walomdanso. Yebo ke kunjalo ungena emoyeni wawo ngumoya wadeveli. Ngiyajabula ukuthi nitsite amen ngoba liciniso ngitho kufakazela ngeliBhayibheli kunjalo. Kulungile uthi yebo ke angikukholwa lokho mnakethu. Yebo ke wena akusiko lokho lokushiwo nguwe noma lokho lengicabanga ngakho. Kungiloko lokushiwo livi laNkulunkulu. Ngiloko lokuchetha indzaba. Lelo livi lelingumncamla jucu. Yebo mnumzane. Wathi uma nithanda live noma tindwe te live luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakini kunjalo. Uthi niyamkhumbula lo lomncane wesifazane lomdzala lo wafundisa indodzakati yakhe ukuthi idance icothoze letindwe letinjalo yase ehlela lapho futhi yadansa embi kwenkosi yase icela inhloko yaJohane umbhaphatisi emashumi lamane ebantwana bayo bafa njengetingwadla nase kulengisweni ningabona ukuthi kwendani kanjalo. Maka waMose bekahlala ekhaya futhi wamgcina futhi wamfundisa livi lenkosi. Niyabona ukuthi kwendekani kuye nakubakhe ngaye kuphuma Abrahama nakanjalo njalo futhi kwehle njalo. Ngulungile nje kuya ngekuthi ufuna kwendani wena ungilothethelako wenda kunoma ngukuphi lofisa kwenda kuko kunjalo. Nkulunkulu ubekile embi kwemuntu njengensimu yase Eden sihlahla sekuphila noma sihlahla sekufa wenda kuthi khethela kwakho. Niyabona na noma ngikuphi umphefumulo wakho lokhangwa ngiko nguloko loyokudla. Caphelani manje futhi beba ngifuna kufunda lokhu phindze manje beka kumoya umoya ufika ethi kwakhe uqala kubona tinto manje bukusisana. Ngangikumoya ngelusuku lwenkosi futhi ngeva ngangena kumoya ngelusuku lwenkosi futhi ngeva emva kwami liphimbo lelikhulu lelicilongo licilongo licilongo lisimemetele Gabriel ekubuyeni kwenkosi uyovakalisa licilongo laNkulunkulu. Loku kwakukushaywa kwelicilongo laNkulunkulu ngalamanye amagama ulungiselela kumemetela siphetho saphakathi semhlaba. Licilongo kuyini na? Lungelani. Ngitoninika sambulo sa Jesu Kristu kuthi sinikwe libandla. Ngitokhuluma nani kuthi siyoba yini siphethelo semhlaba kulabo labemukelako nalabalako. Licilongo laNkulunkulu caphelani. Wonke umuntu uma licilongo lishayo uthatha inkemba yakhe bese uma enzaweni acaphele licilongo. Paula wathi uma licilongo likhala ngemsindo longaconzakali ngubani loyothi lungiselela imphi na? Nguleyo ndlela lokungiyo namuhla omnakethu. Uma ngicalata bese ngibona onke lawa labanzako labophekile nje emabandla langanaki netinto letifana naloko banesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawaphika. Umuntu angati lungiselela kanjani na likhala ngemsindo longaconzakali? Uthi yebo-ke manje ngitojoyina emabandla ngitoya ngalapha bese ngitama i-Methodist noma i-Baptist noma iLuthela noma ema-Pentecostal ngitokwenda lokutsite ngitokwenda luhlobo loludzite lomnyakade oh akusiko lokho uma umuntu akatalwa kabusha angikhathali noma ngabe uyi-Methodist i-Baptist i-Pentecostal noma ngabe uyini ufanele utalwe kabusha ungeke ungene embusweni amen Bugani liphimbo lelicilongo lithi kimi ngingu Alpha na Omega into yokucala lephumako uyethula lapha lo nginguye wekucala wena wekugcina into yokucala ngesikhathi licilongo laNkuluNkulunkulu likhala kwaguchuka wase uthi ngingu Alpha na Omega ngisukela ku A kuya ku Z ngiwako konke manje mani ungilalele sikhashana
the first and the last what thou
kulungile Wekucala newekugcina lokhu lokubonako kubhale encwadini leyo ngule ncwadi lesifundzako bese ukuthumela ku kuphi kubhekiswe ikakhulukadi mayelana nakuphi emuva eminyakeni na cha ebandleni ebandleni caphelani lokhu lokubonako kubhale encwadini bese ukuthumela kuwo emabandla lasikhombisa lase Asia lokukuthi kwakungumfanekiso welibandla manje sitongena kuloko emizuzwini lembalwa ikhombe ukuthi iTestament lelidzala lalifanekisa kanjani eminyakeni lesikhombisa iminyaka lesikhombisa yabekwa noma emabandla lasikhombisa ahleti lapha eAsia libhayibheli lelikufundzisa ngalokucacile lokwakusithundi noma umfanekiso weminyaka yelibandla lesikhombisa lowawuda nangelusitho laNkuluNkulu nangelibhayibheli ngingafakaza ukuthi wonke umnyaka welibandla wehlela khona ngqo nje lapho belitsite uyokwehlela khona impela nje lapho libhayibheli lathi uyokwehlela khona futhi sisekupheleni kweminyaka welibandla wekugcina futhi sibuyele emuva etestamentini lelidzala sithathe liphupho laDaniela futhi lambonisa umbono wembuso webetive kuthi wasibona kanjani sithi gcosimile sinenhloko yegolide sifuba sesiliva nemathanga elithusi netinyawo nemilende yensimbi nelubumba futhi wakhombisa ukuthi yonke leyo mibuso ilandzelane kanjani ngekungena esikhundleni ngayo kanye nje indlela iBhayibheli lelasho ngayo futhi bukani lenhloko yegolide iBhabhiloni emaMede nemaPheresiya iGreek nembuso weRoma nembuso weRoma wahlakateka waba yimibuso lelishumi iRoma yangasempumalanga neyangasentshonalanga nakanjalo njalo futhi ekhathi lapho kwakukhona insimbi nelubumba futhi kwakungeke kuhlangane endzawonye iProtestant nebuKatolika ngaphansi kwekubusa lokufanako kweBetive futhi washo ukuthi ngisho kutama kubhidlida emandla alomunye nalomunye bayoshadiselana kona kanye nje lalaba kwendako namuhla impela nalo mbuso ngetinsuku talawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini wahlephula litshe entsabeni ngaphandle kwetandla lelashaya lesithixo lesi etinyaweni futhi labhidlida yonke imibuso yebetive nembuso kaKristu waphatha futhi wabusa futhi wakhula futhi wasibekela umhlaba nelwandle nesibhakabhaka imibuso yebetive yanyamalala njengetibi njengelikhoba esibuyeni ngesikhathi sasehlobo sithombe lesinje ephole siphila kuso lelo liciniso futhi namuhla niyayibona iKatolika neProtestant ushada emkhathini walomunye nalomunye batama kubhidlita emandla bakhulisa abantwana bakho ufanele wethembise kubakhulisa ngalena indlela noma ngale yandlela sitongena kuko emva kwesikhashanyana ebusukwini lobumbalo aphelani lokho ukuthi kunjani nekuthi kanjani lomunye ucina kwensimbi ibusa ethi kwalomunye dahlephuka yabadicucu futhi yaphohloka yaphela kodwa liwundlu lefika laseliyema nebantu labangcwele ngalolo suku nekuthi lawo mandla emaRoma aphumela kanjani kuto tonke tive akekho lamanye amandla emhlabeni futhi indlela yinye kuphela langaphumela ngayo kungebu Katolika libandla laseKatolika kuwo wonke umhlaba asakatekela ekhathi lapho kungulesimangalisako sithombe lesikhulu lapho manje kini nina amaProtestani gcinani icathulo tenu tigcokiwe nje ngoba mnakethu nikanye nako ngqo futhi ngingakufakazela ngelivi laNkuluNkulu nikuko ngqo kukhulu nje njengabo bonke lalabanye manje bukusisani manje wekucala newekugcina lolokubonako kubhale encwadini manje wathi kuye kubhale lokhu encwadini bese ukuthumela kuwo mabandla lase Asia Efeso nase Sardes na Pergam na kanjalo njalo ne Philadelphia ne base Laodicea manje sidokuma lapha umzuzwana nje noma lemibili ngibone nje ukuthi nginesikhathi lesingakanani ngoba ngifuna kufinyelela kuleli noti lekugcina lekungilona ligcamile lapha Efeso bese ngilithonsela kulase Laodicea bese ngiyabona ukuthi asikafanekisi yini ebandleni lelifanako niyabona sibone ukuthi asiphili yini kulolu suku oh bandla laNkulunkulu lophi lakho vuka ukhanye bukani aniconze ngifisa kwangathi benginalolunye luhlobo lolwethusako lebe ngitoninika lona ngalenye indlela ngifisa kwangathi ngabe moya loyingcwele bekangeta emandleni akhe lamakhulu bese uniyisa endzaweni lapho bendodumela khona leli bhayibheli bese nithi asengibuke kuloko uma nibona divethi yehlukana Israyeli uyaphaphama libonakaliso libhayibheli lelatisho ngaphambili tinsuku ukuthi ebetivethi baliwe ngekwesaba lokukhulu lokuvimbako buyani bahlakateki kubakini kunjalo lusuku lokuhlengwa selusedvute tinhlitiyo tebantu yehlula kwesaba gcwaliswani ngamoya wankulunkulu libanetenu tikhanyiswe futhi tithebha bukani etulu kuhlenga kwenu sekusedvute kunjalo lusuku lolunjepho kubhale bese ukuthumela emabandleni manje njengoba nje Israyeli angena ebuhleni bako emuva ekuqaleni ngaphansi kwa-Abrahamu kwehla njalo ngabokhokho naselusukwini lwa-Ahabu lwahamba lwangena etikhathini tebumnyama umnyaka lomnyama kwendlula yonke libandla lelikela ubona baphumela lapho futhi ngaleso sikhathi ukuthi Ahabu washada kanjani naJezebeli kwangenisa kukhonda thithixo ebandleni lemthetho yinto lefanako ukuthi buprotestani bashadana neburoma eminyakeni lengamakhulu lalishumi nesihlanu yetikhathi tebumnyama ebandleni leminyaka wasephegamu bese baphuma nekukhonda thithixo ngaphansi kwesimo sebuKristu baqhubeka baphuma bayongena eminyakeni wekuba sivuvu lotako embi kwethu futhi sikuwo khona manje siseminyakeni losivuvu anikukholwa na manje ngitohlala phansi ninebandlu leningaphandle kulamanye emabandla niseminyakeni losivuvu nebavangeli benu bancamula umhlaba wonke bashumayela tinto leti njengaloko ngeke nifike nzawo niyampongolota ninemabhaptisti niyampongolota lesinye sigidi nga-44 nibe nani ngesikhathi nibathola na ninesicuku sedoni nje lesingenako nemagama abo encwadini kunjalo bathi basonza ebandleni lebhaptisti akusiko lokho kuphela kodwa lalabanye emamethodist bakakhambele nelicembu lonke babophekile nje futhi abanaki Billy Graham bekanako lokho labaphendukile labathi ngulungwane letingemashumi lamathathu wathi futhi emavikini lasithupha futhi emavikini lasithupha kamuva akatholanga ngisho emashumi lamathathu ngani na abatholanga lutho kwasekuqaleni nje sicuku nje sedoni ngesikhathi bafaka ligama labo encwadini ngaphansi kwesikhathi sekwenta umsebenzi wemvuselelo wathi umbuso welizulu unjengalowo lowamisa inethi elwandle nase ayikhiphile bekanayo yonke into bekanethi imfudu temandi bekane crawfish bekanethi imfudu ematerapini bekanebulembu bekanethi lokatana lasemandini bekanethi inyoka kunjalo kodwa ekhathi lapho bekanethi inhlanti futhi futhi uma umuntu ashumayela imvuselelo ngaphansi kwemandla nesibonakaliso samoya loyingcwele inethi idonswa emkhathini webantu kunjalo kodwa uma asilokatana kwasekucaleni nje usilokatana nasekupheleni nje kwemvuselelo uma abulembu bemandi into yokuqala niyadi uyahamba acalatha athi angikholelwa kulendo lenzala empeleni bese buthi chwi bubuyele emantini uma ayinyoka uthothi ngikutshelile ngako futhi uyosuka ahambe bekayinyoka kwasekucaleni nje imvelo yakhe yayinjalo futhi angeke aze abe ngulenye into ide leyo mvelo iguculwe umuntu ngeke ajoyine libandla noma athole konke usetshentwa ngemadlingozi noma yini lenye futhi abe ngumKristu kufanele kube kutala lokucinile kwamoya buqotho ufe uphele ukhala kakhulu alale lapho aze afe kabili khumbulani kuphila kungavela kuphela ekufeni luhlavu lwembila uma luhleli luhlala lodwa angeke luze lusho lutho kunalo lohlavu lunye lwembila ngaphandle luhlavu lwakolo luwele emhlabathini luhlala lodwa kodwa uma luwela lapho luyabola lonakale nasekhathi kwaloko konakala uphuma sakhe impilo sekuphila lesilunika kuphila futhi lukhicithe kakhulu ngaphandle uma libandla litodalwa kabusha life liphele ukuthi ivumo kolotalo nemasayensi etenkolo nakanjalo njalo futhi litalwe kabusha ngamoya wankulunkulu litoba ngilelidzala lelibanzako lelibophekile nje lelingamesabi inkulunkulu lelinganaki amen kunjalo Loko ngilokuyifashini lenzala kushumayela lokusihlahla sekwenta emakha kodwa kutokusinzisa mnakethu kunjalo kutokugcina umathi phepho setivunguta kamatima uthole kubambelela ngetimphanze futhi ugcile emhlabathini uthole kukolojwa konke kungcola kusuke ngaphambi kokuthi uthele khonkolo wakho caphelani loko kunjalo netinsimbi tekusimisa tiphansi ikahle futhi ticinile oh mnakethu lusuku lolunje pho Lesiphila kulo lobophekile nje umnyaka welibandla longanaki yebo mnumzana kuwo emabandla lasikhombisa wathi thumela lomlayedo manje kulowo mnyaka welibandla bacala kungena bashadana nekukhonda tithico benda indlo lefanako manje bangenile benda indlo lefanako uthi kuloko kungena buKristu lobubophekile nje bucala kunyamalala sesize sifinyelela phansi emnyakeni welibandla wekugcina manje libandla lesimodeni lesilibita ngokuthi lihlelo thine bantu bebungcwele niyathi sibabita ngokuthi ismodeni futhi baphumela lapho futhi bacale imvuselelo yabo nabo wena uthi abafinyeleli ndzawo kodwa manje awume umzuzu nje sinani na asinalutho kunaloko labanako loko kunjalo impela kuphela nje uma siphikisana futhi siwilitisana futhi sithubeka emkhathini walomnye nalomunye isasolo sihamba njengebandla aze umuntu aguce ealtari futhi alungisane naNkulunkulu aze akhone ukukhohlwa indlo letincane futhi achubekele embili njengoba umKristu afanele libhodo ngeke libite ligedlela ngekuthi limnyama kunjalo futhi ningabampongoteleli asigeze titebhisi tethu kucala nesicolele tihambe nginiketha libandla kubhansuta lokuncane kwelivangeli manje caphelani loko kunjalo kungiloko kanye nje lenikudzingako oh wena uthi sinalo bese nisukuma lapho futhi nishaya ipiano kakhulu impela ngekukhala kwayo konke nesicuku setigubhu bese niyagijima nehla nenyuka phansi uthi niphume niphikisane namakhelwane wenu ngabe kukhona leninako na cha mnumzana Indwa kuphela lesinayo sivuvu kuphela nje uma umculo usadlala siyakhichima uma umculo uma siyema mnakethu ungabithi lomunye umfo ngalenye indwa asicalade ngakuwakho lucobo umnyango kucala amen ngiyanitshela sithinga imvuselelo leyifashini lenzala njengoba sasivamise kuba nayo even nesikhathi balala ngebuso babo busuku bonke kungesiko kuchubeka kodwa lapho kukutsabuka kwekumesaba impela nkulunkulu futhi kungesiko kubuyela ealtari bese niyahlala kodwa baphume babuyisane namakhelwane labende lokungakalungi kubo futhi bathole kuconziswa niyathi ukuthi loko kuliciniso kuyahashula kodwa mnakethu kutokusita kunjalo ufanele ukwati loko mngani wami yebo mnumzana sivuvu leso simo lesibi kakhulu sekuthi libandla libe kuso hani kubukisisi lithabanekele labranham selithi alingene kuloko kusundvutwa lokufanako lalelani niyadathi letindlo leti kufundzisiwe umnyaka nemnyaka 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 latu lungembili nginicwayisa ngaletindlo leti letitako Libe kanze libhayibheli lathi kuyoba khona sikhathi lapho bayohamba besuka empumalanga baye enshonalanga nasenyakatho naseningizimu batama kuthola livi laNkulunkulu leliciniso uthi behluleke kulithola ungcono nisimiswe lapho nathi khona ukuthi nime kuphi kodwa uma umuntu ake wadalwa kabusha kungesiko ukuthi usetshentwe ngekwamadlingozi kungabi ngenshisekelo letside kungabi ngekufaka ligama lakhe encwadzini yelibandla kungesiko ngekujoyina libandla lelikhulu kunawo onke edolobheni kodwa uma impela akhale wendlula futhi wanxusa ngetinyembeti emehlweni akhe waze uNkulunkulu wamthethelela tono takhe wahlanda umphefumulo wakhe empilweni yesono futhi wamgcwalisa ngamoya loyingcwele ngeluthando lolunjalo nelwekumesaba uNkulunkulu aze abuyisele lawo mathulusi lamadzala elithayi laweba kumumakhelwane bese uyahamba futhi alungise letinto lethi bese uphila ngekumesaba uNkulunkulu embikwe bantu angeke size sibe nemvuselelo kulelive size sibe naloko kwehlulela kucala endlini yaNkulunkulu ngelivi laNkulunkulu amen hayi incwadi yekufundza kodwa libhayibheli hayi loko libandla lelitsite lelikufundisako uscience yabo yethe ngolo kodwa loko lokushiwo uNkulunkulu khona ke niyoba nemvuselelo lapho khona emandla lamakhulu netimanga netibonakaliso nemimangaliso nayo yonke lenye into kuyokwendeka sisivuvu Ngoba sisivuvu kulomnyaka uNkulunkulu wathi ngiyona ihlanda niphume emlonyeni wami lomnyaka welibandla uyokwaliwa uyoba khona insali kuko leyo sinziswa ngakho kungcono utimake wena lugcobo kahle kakhulu kubona ukuthi ukuyo yini lensali manje sitongena kuko emzuzwini uma uNkulunkulu athanda caphelani nje manje uthi ngaguquka ukuthi ngibone leli phimbo lebe likhuluma nami uthi nasengigucukile ngibuka ngabona tinsi tetibane letisikhombisa tegolide noma ticha tetibane kusho sigriki manje lelo lihumusho lekucala ngoba bebede emakhandlela ne bebanesitsha sesibane lesincane manje letinsi tetibane letisikhombisa tegolide sitibita kanjalo Manje endzaweni lengcwele lapho singwa sekubukwa nalabane ngibene ubafundisi basesonweni neyaqondza naloko nani nine bantu lapha ethabanekele nifundziswe nguthishela lokahle lapha ni niyadathi letinto leti tinze tetibane leti sikhombisa tegolide tati tati netibane letincane etikwado letati ishisa emafutha ngale kuZakharia lapho abona khona umbono ngikholwa ukuthi kwakungiwo futhi wabona umncumo wasendle nemncumo wasekhaya liJuda newetive khashane le ngaphambi kwesimiselo sesikhathi sewetive bebaneticha tegolide futhi totimbili taleticha tegolide lihamba tingene kuloluthi lwesibane lolu lapha lolukhipha emafutha atotonke letibane futhi beyangaconzi ukuthi letinto leti kwakuyini Lomncuma wasendla nemncuma wasekhaya nemncuma wasekhaya kusobala wephulwa nemncuma wasendle wafakelwa kuwo ngalawo mafutha esibaneni emafutha amelele umoya loyingcwele tonge sikhathi sitongena kuloko ekubekweni luphawu bandi ngalesihlanu ebusuku caphelani kodwa lamafutha amelele umoya loyingcwele kungakho sigcoba labagulako ngemafutha kungoba amelele umoya loyingcwele IBhayibheli lathi esambulweni sahluko sesithupha ngesikhathi kuphuma inhlupheko wathi sikali sakholo sibita denariyo netikali letimbili tebhali tibita denariyo kodwa liwayini lami nemafutha ami ungakoni ngifisa kwangathi besitothatha sambulo sichubeke naso sonke emaviki lambalo futhi singene kuloko ukuthi ngubani lelo wayini nemafutha ubone ukuthi liwayini lami nemafutha ami ungakoni ungasondzeli edute nako amen Manje caphelani letinsi leti tetibane tegolide lamafutha lebekathelwa kuletinsi tetibane manje emafutha kwakunguloko lokwakufakwa esibaneni ukuthi sivuthe manje Aaron beka kwakungumsebenzi wakhe kukhanyisa letibane leti naletibane leti tatifanele tikhanyiswe ubambeni manje bukani digcineni nithobile futhi nilalele letibane leti tatikhanyiswa ngemlilo uNkulunkulu lebeka ukhanyisile Emadodzana Aaron angena nemlilo lothite longakafanele futhi uNkulunkulu wabulala emnyango kunjalo umlilo longakafanele umlilo lowacalwa uNkulunkulu futhi bukusisani manje letinze tetibane ehamba epipeline leligotshiwe nalo lapha luthi lwesibane lunye lwesibili lesithathu lesine kwenyuke njalo lwesihlanu lwesithupha lwesikhombisa kanjena manje leto tinzi tetibane tegolide lapha njengoba asho emizuzwini lembalo Ake sifunde sichubeke kancane mhlambe sithokuthola futhi lalelani ukuthi kwathini manje kulungile uthi inhloko yakhe ngikholwa ukuthi ngecele ngembili kwelivesi lelishumi nakubili lapho tinsi tetibane leti sikhombisa tegolide livesi lelishumi nakuthathu nasemkhathini waletinsi tetibane tegolide leti sikhombisa lomunye lofana nendodzana yemuntu yembethe sembatho lesifika phansi elunyaweni uthi ivunule ngelibhande legolide etibeleni tayo. Inhloko yakhe yayinjenge tinwele takhe tathi mhlophe njengeboya betimvu, mhlophe njengelichwa, nemehlo akhe beka emalangabi emlilo. Manje ake sime lapho umzuzu nje, ngoba ngeke sisishiye leso sithombe lapho kanjalo nje. Bukani letinzi leti tetibane time lapha manje. Yebo ke leto tinzi tetibane njengoba sitothola kamvanyana timelele iminyaka yelibandla lesikhombisa. Timelele iEfeso, iPergam, futhi kwehle njalo kuyofika ePhiladelphia nakuwo wonke waseLaodicea iminyaka yelibandla lesikhombisa.
Futhi ngalunye lwale tinzi leti tetibane letincane lwanu nesigujana lesincane semafutha sibekwe lapho. Nala mafutha bekavutha kulesibane lesi. Manje ngesikhathi sibane sinye sokhelwa ngemlilo kaNkulunkulu, bebathatha leso sibane bokheli lesinye bese basibeka phansi bese bokhela lelesinye nalesinye sokhelwa kulesinye 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 kude kube sibane sekugcina. Caphelani emafutha alafanako.
Manje leminyaka yelibandla lesikhombisa kuqala ngelaseFesu neTiatira iPergam futhi kuqhubeke njalo. Nalo moya loyingcwele lo ngemafutha aNkulunkulu wehlela ebandleni ekuqaleni eFesu libandla laseFesu lokwaku libandla leMusa. Wena Baptist bekufanele umbongo lode amen lapho. Bese kuthi ke ebandleni leMusa leliseFesu nencwadi yaseFesu isibeka ngephandle sine lesasikhona ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Wehlela lapho futhi bemukela moya loyingcwele. Kodwa linza umzuzu nje nakethu lo iBaptist bamemukela kanjani na ngekujoyina libandla na lutho bamthola ngempapatiso wamoya loyingcwele. Wena uthi yebo mnakethu Branham kunjalo, kwendekani kuwe ngesikhathi ehlela kuwe na? Caphelani lo mlilo lofanako lo wawuvuthisa emafutha lapho eFeso wawuvuthisa eTiatira. Lo mlilo lofanako lo wawuvutha lapho wawuvutha ePergam wawuvutha kwehle njalo kude kuyofika eminyakeni welibandla laseLaodicea. Moya loyingcwele lofanako wokhelwa nguNkulunkulu lofanako ngemlilo lofanako nalo mlilo lowehla ePentecost wokhelele sibani libandla kuwo wonke umnyaka kwehle njalo ngqo manje. Kodwa inkathatho yako ikuthi thina emaBaptist thina emaMethodist le emuva etulu lapha sitama ukuthatha indlo lethite yemlando kuthi lapha kwehla libandla lapha kunjalo ngulapho la sishiywa khona ngemuva. Lonke libandla lapho liqala kwakungekho bukani Luther enguquke nekuqala imvuselelo lenje pho Luther bukani nginelibhuku lakhe leliphethe indzaba ekhaya kuthi leyo ndvotha yatamatama kanjani ngaphansi kwemandla kaNkulunkulu, kuthi yayikholelwa kanjani ekuphiliseni kwaNkulunkulu, yamemukela yona lucobo, yakholwa emandla aNkulunkulu. Ngisho ngake kuthi yathi yakhuluma ngetilimi Martin Luther. Loko kunjalo impela, Martin Luther wakhuluma ngetilimi. Kwase ke umnyaka lolandzelako uyehla John Wesley. John Wesley wende into lefanako ngesikhathi ashumayela wathi ayini lamavi lengwabubulako langadiwa nangimi lucobo na? Kunjalo akhuluma ngetilimi bekakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu. Futhi ngesikhathi efika eAmerica emabandla lapha amphatha njengoba enda kubagicike labangcwele namuhla ambeka ngephandle emabandleni kuthi bashumayela livangeli ngephandle lapho kuthi bebawa ngaphansi kwemandla kaNkulunkulu baze balala esilweni busuku bonke ngasikhathi sinye. Nencwadi yekufunda yaJohn Wesley Qobo lephethe indzaba lenginayo ekhaya manje kwalapho bekagibele khona lihashi ngalelinye lilanga kuthi ayokhulekela wesifazane lo bekagula nelihashi lawa laselephuka umlende. Wase uyehla ehashini wase uthatha sigubhu semafutha wase uyaligcobisa lelihashi ngemafutha wase uyaligibela wase uyaligibela wahamba. Umlilo lofanako uvutha lapho. Kodwa senikwehlisele phansi kwaze kwayofika esimeni semisimeto lebhalisiwe yendlo lethite namoya longcwele uqhubekela phambili. Impela kunjalo. Nasebandleni leMethodist banendlo lengakalungi ngabo. Ibhayi incwadi yabo yathi banekudlukuteka uthi bebaye baqale kuhamba bese badlukuteka bagcume uthi bende kanjalo emihlanganweni yabo yemathende netinto emaMethodist. Ngani mnakethu? Uma John Wesley bekangavuka engundleni bekayoba nemahloni kabi ngani? Bekayoniphika ngaphandle uma bekanganinika ukubhaqabula lokukahle kakhulu kwelivangeli ngelivangeli lalishumayela.
Ngema kungesiko katsene ngasethempelaneni lelincane lapho bamsasatela khona ngetinja lekudingela ngalolo suku ngesikhathi ashumayela kutalwa lokusha kanjalo njalo naloko nelibandla leliphakeme laseNgilandi lamsasatela ngaleto tinja futhi wathi lilanga ngeke lehlele etikwenhloko yenu kwathathu aze angibite kuba ngitomkhulekela futhi wakwenda futhi wafa kunjalo impela Ngiloko lesikuthi ngako namuhla sitsinga lolo hlobo lo Methodist sitsinga lomunye umbaptist lo njenga John Smith lo ahlala egamelweni futhi weva buhlungu naNkulunkulu uthi wakhuleka busuku bonke ngangekuthi emehlo akhe aze avuvuka kabi kakhulu ekuseni umkakhe wamuhola aya etafuleni ayokudla Oh sendani namuhla na sima ekoneni nabo sikilide emlonyeni wethu nelidikhoni ebandleni bese sehla futhi sende lapho kubuka khona tithombe bese sibukela abo mabona kuthi busuku bonke uthi sikubalekele kuya enkonzweni sibheme sinase sigembule uthi sigijimele emijakweni yemahashi uthi sitibite ngebaptist bonke buphukuphuku Lesikuthi ngakwa namuhla ngulenye ifashion lenzala lethunyelwe uNkulunkulu imvuselelo yamoya longcwele amen angisho ukuthi angidami kona ukuthi nithole kugitala kiteka ngiyathi anika gitala kiteki kodwa mina kethu lelo liqiniso ngidama kuninika liphuzu liqiniso kungiloko lesikuthi ngako kulungile manje lelo libhayibheli Muloko umoya lo wakusho niyabona dinzi tetibane kulungile manje livesi lelishumi nakuthathu nasemkhathini waletinzi tetibane letisikhombisa tegolide kwakunalofana indoda nemuntu ini lofana nayo kwakungibani lona na umlobakati wayo lofana nayo bukusisani ukuthi kwakukanjani embethe sembatho lesikhawula elunyaweni bungcwele baJesu Kristu bumumbonyile usihlandile etonweni tethu ngengati yakhe lucobo Kulungile aboshiwe ngasetibeleni hayi wesilisa wesifazana nelibhandi legolide livangeli lebelibambe emandla lengathi imuli yaNkulunkulu ethi kwemthimba waKristu oh sithombe lesihle kanje Paul lesinaso lapha ngaphansi kwekunaka bukani lapha lesikhawula elunyaweni futhi aboshiwe ngasetibeleni ngelibhande legolide inhloko yakhe netinwele takhe imhlophe njengeboya betimvu umhlophe njengelichwa Kulunga kungcwele lokumhlophe ukukhuluma ngaloko nemehlo akhe njengemalangabi emlilo ubuka ngalongqo ungadami kumbhacela uyakwathi ukuthi ungubani ukuthi ukuphi nekuthi wenteni yebo mnumzana ubona yonke into oNkulunkulu sinemizuzu lembalwa nje uma sifinyelela kulona lomunye umnyaka welibandla uma singakhona caphelani netinyawo takhe tatifana lithusi lelikhathimulako lithusi sonke isikhathi likwehlulelwa niyati li-altar lelithusi nenyoka yelithusi nakanjalo njalo lithusi likhuluma ngekwehlulelwa inyawo takhe-ke libandla lajesu kristu libekwe ethi kwekwehlulelwa kwebuNkulunkulu kristu afa esikhundleni sethu lolungile abhadalela kwehlulelwa kwethu etulu lapho khona embi kwankulunkulu uthi wafela lapho njengesoni esiphambanweni nemphefumulo wakhe wenyukela esihogweni futhi uNkulunkulu angavumi ukuthi lo ngcwele wakhe abone kubola wamvusa ngelusuku lwesithathu nekulungisiswa kwethu loyo lohleli ngesekudla sakhe manje umpristi lomkhulu lonekuvelana nebuthakathaka bethu loyobuya kanjalo njengaloku aya ezulwini kwemukela libandla lelinengathimulo lelitilungiselele leligezwe ngengathi futhi lelitelwe kwesibili umbono lo nje pho amen kulungile njengelithusi lelikhathimulako noma manje bukusisani netakhe netinyawo takhe tatifana nelithusi lelikhathimulako kungathi betikathe tishiswe esithandweni loko kukuthi yonke insila ikhishiwe neliphimbo lakhe liphimbo lemantili amaningi bukisisani libandla likhuluma kuye manje emantili amaningi sambulo 1715 sathi emantili amaningi achaza kuminyetelana neticukute bantu manje liphimbo lakhe noma leso sidalwa lebesime lapho sibukeka kanjena kristu ebandleni lakhe njengomlobokati nakristu bamunye njengendvodzana nemfati bamunye libandla nakristu babunjwa nzawonye nemuntu munye moya loyingcwele lofanako netinto kristu latenda libandla liyadenda nalo niyakubona na lelo bandla lelihle ebungcweleni emandleni ebukhosini ngekubona imibono tibonakaliso timanga yonke into njengoba enda nje lapha emhlabeni linika lonke luthumo kuNkulunkulu lithi ngingeke ngende lutho ngaphandle uma babe angikhombisa kodwa wangikhombisa futhi naku kuthi siyeta sibone letinto leti tendeka manje Kristu abumbeke wabamunye naleli phimbo lemandla amanene bandla banenge hayi munye nje kwakulibandla lonke emabandla lasikhombisa abunjwe endzawonye emtimbeni munye lomkhulu lohlengiwe wenkosi emamethodist emabaptist presbyterian wonke lotelwe kabusha namoya longcwele likhuluma ngemandla kaNkulunkulu lo ngumtimba lo ngumtimba futhi bekaphethe kusakhe sangesekudla yonke into ebhayibhelini inale kushoko kuyo niyabona esandleni sakhe sangesekudla bekaphethe tinkanyeti letisikhombisa manje uyinkosi nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlango sitothi imbili nekukhanya kwebuso bakhe kwakunjengelilanga likhanya ngemandla alo manje emlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlango sitothi imbili emlonyeni walona lome lapho Kristu nelibandla banjengamunye esandleni sakhe bekaphethe tinkanyeti letisikhombisa uthi ndawubona emizuzwini lembalwa ngifuna kufika kuko ngivumele libhayibheli nje likhulume ukuthi kwakuyini kwakubashumayeli abasikhombisa umshumayeli munye emnyakeni ngamunye wale minyaka yelibandla lesikhombisa aphuma utibambe ngesandla sakhe sangesekudla amen nango lapho akhona nato-ke tingelosi letisikhombisa lithunywa letisikhombisa sinye ebandleni ngalinye niyakuthola na lapho ume lapho nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba lekhaliphako lesika ngetinhlangothi totha imbili yini inkemba lesika ngenhlangothi totha imbili emaHebheru sahluko sesine athi livi laNkulunkulu likhalipha kakhulu linemandla kakhulu kunenkemba lesika ngenhlangothi totha imbili lite liyangisho nasemkanjeni welithambo futhi lingumhloli wemicabango yengcondo kulungile futhi ngesikhathi ngimbona ngawa ngewami ngawa ngasetinyaweni takhe njengalofile wase-ke ubeka sandla sakhe sangesekudla ethi kwami athi ungesabi mina ngiwekucala newekugcina nginguye loyo lophilako futhi ngangifile futhi beka sengingilophilako phakathi naphakathi amen futhi nginetikhiya tesihogo nekufa lowo ngujesu manje bukusisani bhala letintho leti lotibonile netintho letikhona naletintho leti letitokwenteka emva kwaloku kulungile nale mfihlakalo yaletinkhanyeti letisikhombisa lotibonile esandleni sami sangesekudla ti sandla naletinzi tetibane letisikhombisa tegolide letinkhanyeti letisikhombisa titingelosi letisikhombisa temabandla lasikhombisa o kubambeni loko tingelosi letisikhombisa tibashumayeli abasikhombisa bemabandla lasikhombisa kwakukhona libandla lemholi wasefeso manje uma uNkulunkulu bekatovuma futhi besitochubeka naloku futhi singathathi luphawu lwesilo nginganikhombisa bona bonke kwehle njalo kute kutofika kulo mnyaka wekugcina kuthi bebakuyiphi indlela nginikhombise libandla lasePhiladelphia lokwakungemamethodist John Wesley nginikhombise libandla laseTheatira masinyane nje emva kwePergam lokwakungumartin Luther bese ngichubeka ngqo ngehle ngeminyaka bese ngikhombisa ngamunye wabo lofikako waletha umlayeto wamisa umlayeto ebandleni futhi kwehle njalo kuye emlayetweni wekugcina namuhla kunjalo lapho uNkulunkulu athumela khona ingelosi levela ezulwini wacinisekisa inceku yakhe wase uthumela umlayeto kuwo wonke umuntu leli akunawuba ngilo libandla akunawuba ngiyo inhlangano kulolu tinsuku tekugcina sizathu uNkulunkulu ufake inhlangano eshelufini kuthi nonke niyakwati loko kuthi lenzani size sichethe kusasa ebusuku ngekuthi luphawu lwesilo bese sibona ukuthi libandla lakho likuphi niyabona nenhlangano yakho manje bukusisani emabandla netinzi tetibane letisikhombisa lowatibona tingemabandla lasikhombisa tingemabandla naletinkanyeti lokukuthi ubambe inkanyeti ngayinye manje bukani besingema umzuzu na ngiyathi nginemizuzu lethi ayibe lishumi nakubili kuthi ngihambe lapha futhi ngifuna kufika kule sahluko lesi khona lapha futhi ngisifunze ngisicethe uma kungekho lokunye ngifuna kufikisa loku kini inkanyeti kwakungumshumayeli uthi umshumayeli logcotshwe ngamoya lovela ngetulo niyaconza yini ukuthi nimelele inkanyeti ezulwini futhi yonke inkanyeti ezulwini imelele wena na mina athi yini ukuthi uNkulunkulu watshela u-Abrahama ukuthi intalo yakhe iyoba njengetinkanyeti yasezulwini na Kucala bebaluthulu lwemhlabathi bese ke eluvukweni bebathi inkanyeti yasezulwini leti ngenakubalwa. Niyakuconza lokho na? Benathi yini ukuthi Jesu bekayinkanyeti lekhatimulako neyekusa, inkanyeti lenkulu kwendlula tonke tinkanyeti yasezulwini. Oh, haleluya! Uma ngicabanga ngako umphefumulo wami ugcunyiswa injabulo. Nango yena lapho, lapho ekufananeni naye ebukhoneni bakhe. Siyohlaliswa ngalelinye lilanga. Haleluya, lapho tindlo talomhlaba sendlulile. Kodwa lalelani lomunye umbhalo ufika kimi. Daniela wathi, lapho athi vala, lapho abone lengelosi yehla inemusho wenkosazana ngetulu kwenhloko yayo. Yabeka lolunye lunyawo ethi kwemhlabathi nalolunye ethi kwelwandle. Yase iphakamisa tandla tayo kuthi yafunga yena lophilako kude kube phakathi naphakathi. Lapho lawo maphimbo lasikhombisa avakalisa awo. Imidumo lesikhombisa yevakalisa emaphimbo ayo. Yathi kunamathelise ngeluphawu kungadiwa kuze kube lusuku lwekugcina. Yathi kodwa sikhathi lemfihlakalo yankulunkulu letofezwa ngaso lapho leti setembulwa ebandleni kuthi yafunga yena lophilako kude kube nguna phakathi naphakathi kuthi akusayuba khona sikhathi. Lalelani ukuthi yathini lapho ngaleso sikhathi. Yathi hamba indlela yakho Daniela uvale lencwadi. Niyabona na ngoba utawuphumula wena futhi uyokuma ngetinsuku tekugcina esabelweni sakho. Kodwa labanengi balabo labaphendulela labanengi ekulungeni bayokhanya kwendlula tinkanyeti inguna phakathi naphakathi. Nako lapho khona tinkanyeti labo bashumayeli labasikhombisa eminyakeni yonke yelibandla lesikhombisa lokuhlanganisa iminyaka letinkulungwane letimbili kusukela eminyakeni letinkulungwane letimbili yakucala imbubhiso yemhlaba wasemandulo lowabhubha ngemani iminyaka letinkulungwane letimbili yesibili kufika kwekucala kwaKristu iminyaka letinkulungwane letimbili yesithathu sithupha kufika kwesibili kwaKristu nesikhathi seminyaka leyinkulungwane nekuphela kuphumula kwelusuku lwesikhombisa kulo libandla. Oh, ningangibekethelela nje kuchubeke ngemizuzu lembalwa na. Manje angifuni kunikhandla kodwa ngitofunza ngisheshise impela manje. Kuyo ingelosi manje bukusisana ubhekise lokhu ngalokuconzile manje. Futhi sitowelela ePergamum bese sithola kwekugcina kwako ke. Ngiconze ukuthi eLaodicea dobese ke sesiyavala. Kusasa ebusuku sitothatha sisukela lapha luphawu lwesilo. Kuyo ingelosi yelibandla laseFesu lekucala manje bukusisani ngesikhathi Jesu eme netandla takhe livulekile naye into lencane lengingafuni kuyishiya ngaphandle kini yiveni ngibukusiseni ume ekhathi nenzawo lelo likhathi nenzawo letinzi tetibane letisikhombisa tegolide. Manje kube bengime lapha netinzi tetibane tigotshwe tatungeleda lapha esandleni sami sinye kulapho ngikuthole khona kuthi naku lokunye emfanekisweni wesiphambano ngoba kungesiphambano lesaletha libandla. Nangu lapha umile nemushwe nkosazana usethi kwenhloko yakhe njengesivumelwano ngende sivumelwano sami nelibandla nga-Abrahama ngendalo yakhe wonke lo lobitiwe. Umnakethu ngalo lobunye busuku emukela Kristu wathi ungalokothi ungifuce ebhili wathi ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma nami ngathi ungeke ute aze akubide. Akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angakambidi. Lomunye umuntu wenda lenye into uyakudonsa lo ngulomunye umuntu kodwa uma uNkulunkulu akhuluma utokuta. Niyabona kunjalo ngime lapho akekho umuntu longeta uma babe wami angakamdonsi. Nango la akhona eme lapho afana nelitshe lejasiphi nesadius ubukeka wekucala newekugcina Benjamin na Ruben bonke labokhokho labalishumi nakubili kuthi kanjani libhayibheli konke nalokuncane kuhlangana nje ndzawonye khaca kanjalo yonke into iphelele. Caphelani njengoba eme lapho kubukeka manje bukusisani ukuthi kwendekani wathi bekangu-Alpha na-Omega bekawekucala newekugcina loyo lobekakhona nalokhona nalotakuda bekaphethe ngesandla sakhe sangesekudla manje inkanyeti lethi sikhombisa. Manje lapha wesukela Efesu kuthi ucala kokhela luthi lwesibane ulokhela lapho kwase kuthi-ke ngeminyaka lolandzelako sithola ukuthi umnyaka welibandla lolandzelako kucala kufiphala ngeminyaka lolandzelako kufiphala kakhudlwana kwaze kwaba ngumnyaka wesine iminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu yeminyaka yebumnyama kuthi lapha cishe 500-1500 lapho nje kucala kuba mnyama kakhulu bate babakhashane etulule kuthi kwacishe uthi qaphelani ngamunye waleyo minyaka yelibandla wathi awukaliphiki ligama lami awukaliphiki ligama lami awukaliphiki ligama lami kodwa uma sekaphuma ngakulolunye luhlangothi lweminyaka yebumnyama wathi wena uneligama lekuthi uyaphila kanti ufile lalihlelile lathatha lelinye ligama lemagama bukisisani kusasa ebusuku kuthi umphiliki uKristu uyini unembhaphathiso wemanga anendani ikholwe kuthi ngumbhaphathiso wamoya longcwele unembhaphathiso wemanti wemanga yebo mnumzane lo ngesiwo ngisho ngekwembhalo nato tonke leto tintho tenele nje kulingisela kuba nebucili nebunyoka bukisisani kuthi kuphuma kukuphi kona lapho ngulapho la kwacala khona kona ekhathi lapho kuphumela ngalapha kulolunye luhlangothi ngalapha wase ke uthi unekukhanya lokuncane Luther kwase ke kufika Wesley nekuthi kwakunjani eminyakeni wakhe kucala kukhanya kakhudlwana kwase ke kusukela emkhathini walowo mnyaka neminyaka wekugcina wase ubeka umnyango lovulekile wabeka umnyango lovulekile kulabo labayongena wase ke uthi lahamba layo sithela esimeni lesisivuvu wase uyalikhafuna emlonyeni wakhe wathatha insali neluvuko lwefika wase uyesuka uhamba nalo kunjalo nango alapho eme etinsini tetibane letisikhombisa tegolide manje kuyo libandla lasefeso bhala letintho leti bhala letintho leti letishiwo nguloyo lophethe etinkanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla loyo lohamba emkhathini wetinsi tetibane letisikhombisa tegolide uthi ngiyayathi imisebenti yakho kumbula awukakhohlwakala ngiyayathi imisebenti yakho nekusebenta kwakho nekubeketela kwakho nekuthi awukhoni kubeketelela lababi uthi sivele nje sihambisane nanoma yini lembe uthi sibide ngenkolo oh yebo ke bayahamba siya esontweni sifana nje nabo bonke labanye bafo sicondza nje ekhaya sihlala ekhaya ngalesithathu ebusuku bese sibukela mabona budze yona kanye nje lemigodi yesihogo kunjalo bese siyaphuma futhi silalele umbukiso wetithombe labahamba ngetimoto ushisa kakhulu kuya embukisweni wetithombe ngisho esontweni futhi ngisho nemshumayele uyavala ekhathini lihlobo wena uthi kushisa kakhulu kuya esontweni akusiko kubi kakhulu kuya esogweni mnakethu uyohamba ngalolunye lwalethi insuku lethi lapho kushisa khona kakhulu kunaloko ungcono ulalele ungakwenda kanjani na mnakethu bewungeke wende lituba kuthi lidle lihashi lelifile uma bewufanele ukwende belingeke likwende imvelo yalo yehlukile lituba alinanyongo alikwathi kukugaya nemuntu lotelwe kabusha ngamoya wankulunkulu angeke atidle leto tintho angeke atibeketelele akukho emcondweni wakhe angeke akwende angeke akhone wena uyakwathi tinyontela usiba lolufana kotindiza ndzawonye uthi namuhla live nelibandla lifana kakhulu wena bakhuluma ngekufana banatha ngalokufanako babheba ngalokufanako bethuka ngalokufanako bagcoka ngalokufanako benda ngalokufanako futhi bona ungeke wabehlukanisa lomunye kulomunye kepha noko ufanele ukubekwa luphawu ngamoya loyingcwele Loko kugcine kakhulu mnakethu kodwa ngiyakutshela uthi okunika kuphila kwakukhona umfonga lesinye isikhathi wenyukela esicukwini sebashumayeli lapho bebane semina khona lebe ibitwa ngesikolo sabaprofeti nalomnye wabo wathi bekani libhodo lelikhulu manje litoba nelidina wathi Eliya weta indoda impela leyathola sabelo lesiphimbe kabili ngako lomunye walabafo waphuma kuyokha emaphizi futhi wathola labe angagcwala ingubo emaselwa laluhlata wase wafaka ebhodweni wase ucala kuwabilisa ngani bacala kudla bathi kunekufa ebhodweni loko kuthi akufane nje nalamanye alamasemina langawapheka nawo kunjalo bathi kunekufa ebhodweni Eliya wathi anime kancane siyakulungisa loko uyahamba uthatha impuphu lengagcwala sandla futhi uyiphonsa ekhathi ngako loko kwantshintsha tintho impuphu umnikelo wempuphu Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakade kugaya kwelitshe lokufanako kweminikelo wempuphu futhi kwenta umehluko awukhoni kubamela labo lababi futhi wabavivinya labo labatisho ukuthi babashumayele noma abapostoli kepha bangesibo futhi wabathola babacamba imanga Nguloko lakusho angizange sengikusho nicaphuna yena nje kodwa niyathi ukuthi uNkulunkulu uthi ngani na uNkulunkulu uthi ngombhaphathizwa moya loyingcwele noma na kungenjalo nilahlekile nendvodza isuke lapha inema DDD lalitsandana nema LD lalitsandana nema PhD lalitsandana neticu tebachelor nayo yonke lenye into emva kwaloko futhi ngalesinye isikhathi angathi lutho ngankulunkulu kunalutho lelo liciniso mnakethu lokho akusho lutho kodwa umhlaba wonke uthi yebo ke umshumayeli wethu uneticu tebudokotela kutebu unkulunkulu bongo siyami lokho akahlangani ngalutho nankulunkulu kunekuthatha lithamo lemandi hayi kakhulu kangako kunjalo unkulunkulu akananzaba kuthi mangakhi ema-PhD lalithandana noma ema-DD lalithandana futhi niyati lokho libhayibheli likubida ngekuthini manje leli akusilo lihlaya ngoba angikholelwa ekuwacoceni kodwa libhayibheli libita i-DD ngekuthi yinjalo efile nguloko kanye libhayibheli lelathi yayingiko injalo efile kulungile lathi atikwati kukhongotha ngako-ke kulungile futhi wethwele futhi waba nekubeketela nangenxa yeligama lami oh ngifuna kukugaya kungene lokho ngako lokho nitokuthola ebusukini lobumbalo unkulunkulu athanda usebentile futhi awukakhathali wahlala nalo ngcobo kulungile caphelani noma kunjalo nginetinto letitside ngawe manje naku lapha ngitodzingeka ngishiye khona manje kancanyana nje ngize ngithole lokhu kahle etulu lapha kude sikubambe kusasa ebusuku nginetinto letimbalwa lengimelene nawe ngato ngoba uliyekelile luthando lwakho lwasekucaleni kwende njani ngaleli thabanekeli na wesilisa bekafanele akhone ukuthi athi uma udibana nowesilisa kuthi ngabe tentakalo takho tebukristu besithandzeka kakhulu kunako konke yini kuwe bewufanele ukhone ukuthi uthi khona manje yebo-ke sendakalo sami lesihle kunato tonke sasisemuva ngesikhathi ngiqala kuthola umbhabhathiswa moya lwengcwele ngesikhathi ngifika bese-ke uthi o mnakethu uwile emseni kunjalo buka ulushiyile luthando lwakho lwasekucaleni ukhombisa ukuthi bebanendlo letside ekucaleni futhi uyishiyile akusuye localile kodwa lowo lokhuthatela kuze kube sekupheleni yena lo uyosinziswa akusuye loyo bonke lothi nkosi nkosi kuphela lowenta intsandvo yababe wami oh ake nje ngikuyekele kucwile loko imizuzu lembalwa nje bengikhuluma ngisheshisa kusihlwa empeleni ngako ake sikuyekele kujule loko imizuzu lembalwa nje niyabona lowo lowenta intsandvo yababe wami loyo lokhuthatela kude kube sekupheleni loyo lokhuthatelako uma umuntu athi ngikholwa ukuthi yena lo mfo ungumzenzisi lomdzala yebo-ke uma ucabanga lokho ngami ngitolishiya libandla ngeke ngisahlanganisa ngalutho nalo kulungile nako lapho ukhona niyabona na ukhombisa ukuthi wakhiwe ngani mnakethu uma kwakungukolo kwasekucaleni nje kuyoba ngukolo ekugcineni awuzange nje uhlale isikhathi lesithe ngalokwenele phansi lapha awuzange uyilungise kahle lento kunjalo khumbula-ke lapho uwe khona buyela emuva futhi ukhumbule lapho wawuvamise ukuba nelwati lapho wawungakhulumi ngemuntu noma yini leyayingahambi kahle ebandleni wawungahlali uye etitebhisini takamakhelwane wakho lapho bese ukhuluma ngelibandla bese ukhuluma ngawo wonke lomunye umuntu unhlanhlatheke uhambe ujoyine lelinye libandla cha wawuhlala khona lapho ngekubeketela futhi ukukhulekele nankulunkulu bekakwendlulisa lapho niyabona khumbula lapho uwe khona futhi uphenduke niyathi ukuthi iphenduka kuchaza kuthini anathi na futhi wende imisebenzi yakho yakucala buyela emuva futhi uthole lwati lwakho lwakucala wende letintfo lowatenda ekucaleni yenyukela e-altari futhi ukulungisa nankulunkulu ngalamanye amagama loko kunjalo wende imisebenzi yakho yakucala noma nakungenjalo ngiyokuta kuwe masinyane futhi ngilususe luthi lwesibane sakho endzaweni yalo uma ungaphenduki ungaphenduki uyoba nelibandla lelihlakatekile futhi labadicucu ngaphandle uma uphenduka kodwa lokhu wena oh manje naku sifika khona bambani niqinise lalelisisani gcinani ivesti yenu yabushumayeli igcokiwe manje bese nehlisa sambulela senu lalelani ngoba kodwa wena unaloku kuthi wena uyayidonza imisebenzi yabunikolawu nami lengiyidonzako futhi uyayidonza imisebenzi yabunikolawu manje bukusisani lokwakuyimisebenzi efesu eminyakeni welibandla lolandzelako kwakuyimfundziso sitokuthatha loko kusasa ebusuku bunikolawu
futhi loyo lonendlebe akeve lokho lakushoko umoya emabandleni kuloyo lonqobako ngiyamnika ukuthi adle kuso sihlahla sekuphila lesisekhathi nekhathi eparadise yankulunkulu manje lelilandzelako livesi lelilandzelako licala ekhathi ngelibandla lasesimina manje bunikolawo ngilapho lasto qala khona kusasa ebusuku kukhishwe esambulweni selishumi nakuthathu buphristu bebunikolawo ukuthi kucala kanjani khona lapho efesu futhi ngulapho la lowo mnyaka welibandla wehluleka khona eminyakeni lengemakhulu lamathathu ye kuba khona kwawo ngaphambi kokuthi uphele emanikolawo acala kusungula imfundiso buphristi bebuzalwane bese ke kwekucala buvela kunikolasi lobeka ngilomunye weba-apolo lomunye weba futhi etendweni sahluko sesithupha ngiyakholwa nelivesi lesihlanu lapho aya khona wase ukhetha emadikoni base bathatha lona lobeka nginikolasi lapho base baqala kusukela lapho futhi bakubita ngebunikolawu base baqala kuhlela buphristi futhi kusukela lapho kwaba yimisebenti lebebayenda basho letinto leti ekuvumeni tono nakanjalo njalo kwase-ke kuba yimfunziso ngalapha yase iyongena ebhabhiloni yase iphelela endasi lapha esikhathini sekugcina nabo bonke bukristu buthi songele kuyo insali lencane nje kuthi isinziswe kuyo bukusisani futhi nibone ukuthi iyini kusasa ebusuku uma nkulunkulu angilothandzako oh mnakethu lothandzekako thathewethu lothandzekako kuye lokwatiko kunigcina kuthi ningawi kuye lokwatiko kubamba inhlitiyo yenu emseni kwangathi angathululela tibusiso takhe etikweni kwangathi ningete nakhohlwa ukuthi siphila etinsukini tekugcina teminyaka welibandla wekugcina lapho ubiketelwe khona ukuthi ungumnyaka welibandla lelithivuvu lelingakanikeli ngenhlitiyo yonke ngalo kuthi yekelani kunganikeli ngenhlitiyo yonke impela utani kuKristu ngenhlitiyo yenu yonke anginitsheli kona ukuthi nguliphi libandla lenifanele nilijoyine loko akuna uNkulunkulu ngangeke aze anibute loko ekwahlulelweni kamnumzane akananzaba ukuthi usonza kuliphi libandla ufuna wena ngumuntu ngamunye uthi ufanele utalwe kabusha uthi wemukele umbhaphathiso wamoya loyingcwele noma nakungenjalo uhambile niyabona na udlala busonto nje uyalingisela nje uze impela ube nelwati lokutalwa kabusha futhi lapho lowo lowema lapho netinzi tetibane letisikhombisa tegolide eminyakeni elibandla lesikhombisa namoya loyingcwele lofanako lowokhela libandla lapho uyalokhela ngalapha manje bekukathe kukhona balingiseli kulelo bandla naloku emanikolawu lapho nabo bonke kwehle njalo kuyo yonke iminyaka yelibandla balingiseli sekuze kwafika phansi lapha sekuze nje kwathola sinye lesikhulukathi sibumbatha senhlangano nankulunkulu uyikhahlela ayikhiphe yonke le nto bese uthatha insali yebantu baye enkhatimlweni kwangathi inkosi inganibusisa lokhu kuthi kukhahlameta bangani kodwa kuhle kutonesida futhi kunigcine ningawi manje ningahambi nijikeleda nithi unathi uBranham uchitha libandla lami bekungakacondwa noma nguliphi libandla bekuconziswe kuphela kuwe njengemuntu ngamunye ngangi uma usonza ebandleni lemabhaptisti khona-ke bani ibhaptisti sibili legcwaliswe ngamoya longcwele uma usonza ebandleni lemamethodisti bani imethodisti sibili legcwaliswe ngamoya longcwele noma ngabe kuyini futhi awunaba nesikweneti uyoba ngilongakweneti kunoma nguliphi libandla noma nguyiphi inzawo lohlala kuyo kwendelwe inkhatimulo yankulunkulu inkosi ayinibusise manje sisukuma uma nithanza mnikati wekuphila lothandzekako emva kokufunza livi lakho sisukuma neluvalo nekumangala siconza kuthi ngalelinye lilanga lokufunza kusihlwa kuyoba sitokuva ekuxosheni ngetheyiphu njengoba kwakunjalo ngelusuku lekwehlulela sitokwenda njani ngako na sibona kuthi siphila kulo mnyaka wekugcina bumnyama nzawutonke sikhathi lesinje pho sibona kubuya kwenkosi tibonakaliso tivela emagagasi lamakhulukati agicika tinhlitiyo tebantu tehluleka kwesaba kukhungatheka kwesikhathi kuhlupheka emkhathini wetive labanenge bathi oh ngikuvile loko iminyaka kodwa awushongo yini umbhalo ukuthi bayokusho loko akukho mehluko esikhathini kunangalesikhathi bobabe bethu balala singathi ukuthi sesiseminyango ngco angefika ngaphambi kwasekuseni Uthi babe nguluphi lusuku noma nguliphi li-awa lesilatiko kuthi letinzanjana letiphocokako tekuphila lesihamba etikwatho tiyodzabuka nini ngaphambi kwethu imiphefumulo yethu tatane iyolenga ngaleya esilinganisweni evini laNkulunkulu netimilo tethu tekutiphatha ngaloko lesikuvile uthi sakufunza kusifanele Nkosi ukuthi sime manje futhi sitihlole thini futhi ngesikhathi besilisa nebesifazane bafana noma emantombatana beme lapha kulethe thameli letincane kusihlwa sisangulukile futhi tiva kwangathi tingacabanga ngalokujulile njengamanje futhi uma bazengakatalwa kabusha kwangathi bangancuma enhlitweni yabo khona manje angiyuze ngadla noma nginathe ute ungigcwalise ngemana lefanako lo abagcwalisa ngayo ngelusuku lwePentecost. Lize live libe ngulelifile, nayo yonke into ibe yesibili ngaphandle kwakho, Nkosi yami, nelusando lwayo yonke into iyonyamalala. Kodwa thatha lonke luthando lelive kimi, akuthi mine kusukela kulolusuku ngibe wakho ngako konke, siphe kona Nkosi. Bani nebantu lapho basaya emakhaya abo, khumbula labadzingako, O Nkulunkulu labaphuyile even lakithi labaphuyile emoyeni labo labalambile Nkulunkulu vusa abafundisi ndawo tonke bagcwalise ngamoya lwengcwele bese uyabathuma bashumayele Nkosi njengetinguni temlilo asathi ukuthi awalini kuphela sendlula ngalapha kanye kuphela singulabafako kanye futhi akabongwe Nkulunkulu ngaloko kodwa kuphila lokulandzelako asina ushumayela livangeli ekuphileni lokulandzelako lokutako kodwa siyothokota evangelini nalabo beminyaka lolemukelile nakapteni loyinhloko inkosi yethu Jesu lefanele konke nalo lonke ludumo alube kuye kude kube phakathi naphakathi amen uNkulunkulu anibusise guqukani nichawulane lomnye nalomunye sisacula lelithi libusisiwe lifindo lelibophako uma nithanda Manje chawula nani sekuyimizuzu lelishumi nje sikhathi ngoba emalambu manje sekendluliselwa kulamanye nonke chawula nani hambani niye ekhaya nithokode futhi nibuye kusasa ebusuku igabence insimbi yesikhombisa nco sidocala inkonzo uNkulunkulu athanda kumangalisa kanjani pho